ambuya kudaliseni ino kien kingo kala chimire kampindi pamene ife tikuela mitsamitu yathu kodi chilipo chopempha chapadera ngati inu mukanatero chiloleni icho chidziwike pamene inu mukukweza manja anu kwa mulungu ndikunena mwayiro ambuye inu mukudziwa chosowa changa akate akumwamba ife tili indedi anthu amwayi mawa uno kukhala titasongana mu nyumba ya mulungu pamene ife tikudziwa kuti ali kwambiri amene akadafuna kukhala mu nyumba ya mulungu mmawa uno ndipo ali mu zipatala ndi pamakama amadwale ndipo inu mwatipatsa ife mwayi uwu kuti tikhale kunja kuno lero ndipo ife sitinabwera ambuye kuti tidzaonedwe naye wina ndi mzake ngakhale ife timakonda chiyanjano chathu wina ndi mzake koma ife tikhoza kuchita zimenezo kumanyumba wathu koma ife tabwera pano kudzayanjana naye iye amene watibweretsa ife pamodzi ngati wana wokondedwa ndi abale ife tikukuthokozani inu tsopano ndipo njira yokha imene ife tikuyidziwa kuti tiyanjane ndinu molondola ndikozungulira mawu anu mawu anu ali choonadi ife tasonkhanira pano kufuna mphamvu za uzimu ife tikuzisowa izo ambuye ife tiyene okhala nazo mphamvu kuti tipirire mitanda imene ife timanyamula ndipo ife tikupemphera kuti inu mutumize mzimu woyera waukulu lero ndipo udzatilimbikitse ife tonse perekani zopempha za wanthu anu amene iwo asonkhana ndi kukwezera manja awo kwa inu kuti iwo ali ndi chosowa cha zinthu zotero yangani wina aliyense ambuye ife tikukuthokozani inu chifukwa chosunga moyo wa mlongo wathu Angren usiku watha mu ngozi pa nsewu chakuno inu munali achisomo kwa iwo ambuye ndipo ife tikukuthokozani inu chifukwa cha chimenecho ndipo tsopano ife tikupemphera atate akumwamba kuti inu mupitirize kukhala nafe ife ndi kutithandiza ife pamene ife tikuyendabe wina ndi aliyense wa ife tipatseni ife mphamvu yanu yotimangira ndi mchikhulupiriro chakudziwa kuti kukhalapo kwanu kosalephera konse kudzakhala ndi ife muola ilo limene ife sitingakhoze kudzithandiza tokha ife tikudziwa angelo wa mulungu azingira pa iwo amene amamuopa iye ndipo iwo adzatinyamula ife kuopa kuti nthawi iliyonse ife tingamenyetse phazi lathu pa mwala ndipo ife tikupemphera tsopano kuti inu mudzatipase ife za madaliso anu chifukwa cha mawu ndi kuyankhula kupyolera mwa ife ndi mwa ife mu dzina la Yesu Khristu amen. Ine ndili woyamikira kuti kuwala kwa dzuwa lakunjako dzuwa la mmwamba likuwala zinali moyipa kwambiri mawa uno ndipo ine ndikuganiza mudziko lino makamaka ife tili ndi nyengo yolunda yochuluka yotero ndi yotopetsa ndipo kuona dzuwa likuwala likutuluka ndi zabwino kwambiri chilumikizo chaching'ono cha banja lero ine ndikuumana nawo abale wanga ndipo iwo ali ku nyumba ya mlongo wanga ndi wena abale athu ozungulira mzindawu ndipo ozungulira pafupi kumeneko kuli gulu lalikulu la mabranham ngati iwo onse atati abwere pamodzi kuchokera ku Kentucky kuno ine ndikuganiza ife lingasowe kubwereka mzindawu alipo ochuluka kwambiri a iwo koma basi kubwera kwa pang'ono kwa ku nyumba ife tinkakonda tonse kukomana ku nyumba ya mayi ndipo iwo anali chikhomo chomangirapo chakale chimene chinkatigwizira ife pamodzi mwachifundo koma mulungu anatengera chikhomo chomangirapocho kumwamba ndipo ine ndikuyembekeza kuti ife tonse tidzakomana kumeneko tsiku lina ndipo tsopano ine ndinayankhula tsiku lina ine ndinati inu mukudziwa ine ndikukhulupirira kuti ine ndidzatero ndidzaduliza mauthenga anga la mulungu akhale pafupi maminiti makumi awiri ndi kapena makumi atatu ndiyeno nkupemphera wodwala ndipo ine ndinaganiza za zimenezo mmawa uno ndipo ine ndinaganiza usiku watha pamene mlongo Downing anandiyita na ine ndipo ananena kuti anamuyimbira bile ndikunena kuti iye ndi mlongo Angren ali pa nsewu wawo uko anagwa pa nsewu ndipo anali ndi ngozi ndipo pamene bile anali akadali pa zenera pamenepo ine sindikudza kuti iyo inali nthawi yanji mwina mwake mmawa uno nthawi ina ine ndinakhala ndikugona kwa pang'ono ndithu ine ndinayangʼana pansi kwa mbale udu nyali zinali zitazimitsidwa ndipo ine ndinangogwada kuti ndipemphere ndipo pamene ine ndinatero china chake chinangonena kwa ine zonse zili bwino kotero ndiye ine ndinamuuza bire kamuuze iye chilichonse ine ndinaganiza zonse zikhala bwino ine ndili woyamikira kwambiri kwaona iwo muno mawa uno ndipo atakhala mnyumba ya ambuye umbuyo kuno atatha kukhala pa nsewu anthu amene amakukonda iwe mochuluka chomwecho kubwera kwa mazana a mayilosi kudzamva uthenga ndiye ine ndinaganiza uthenga wa maminiti makumi awiri ndipo mochedwetsa monga ine ndili iwonso kanakhala wabwino ayi kotero ine ndinaganiza ine ndidzangokhala motalika chotero kotero ndiye kumumva mʼbale Angren mwana wawo wamumuna mawa uno akuyimba inu ndinu wamkulu bwanji iye ali iye akudandauza mochuluka kwa iye mawa uno kuposa momwe izo zinachitira dzulo madzulo chifukwa mulungu wamkulu wakumwamba anasunga mayi wake wofunika wokondedwa ndi mlongo tsopano lero ife tikuyembekezera nthawi yayikulu mwa ambuye ndipo ine ndinali nayo mitu iwiri kapena itatu yosiyana pano imene ine ndinali kuyang'anapo ndipo ine sindinati ndimakhoza kupeza pasi umene ine ndikanadzayankhula pa iwo mmawa uno umodzi wa iwo unali tulani zosamala zanu pa iye pakuti iye amakusamalirani inu tsopano ngati iye amasamalira bwanji osatero inu kotero ndiye umodzi wina bile paulo kapena osati bile paulo mwana wanga wamwamuna wina joseph anandibweretsera ine mutuwu nthawi yayitali yapitayo iye anali atakhala muchipinda tsiku lina ndipo iye anati akuyang'ana mmwamba chapa chithunzi ndipo bile kapena joseph amakonda ngalawa monga ana ang'ono ngalawa ndi akavalo inu mukudziwa ndipo iye anati kwa ine adadi kodi yesu ali ndi ngalawa ndipo ine ndinati ine sindikudziwa kotero ndiye pambuyo iye atanyamukapo ndipo atapita kunja ine ndinapezeka ndikuganiza kodi iye ali ndi ngalawa ndipo ine ndinatenga mutu kuchokera pa izo ndipo ndinangolilemba ilo apa pabuku langa kodi yesu ali ndi ngalawa ndipo ine ndinapezeka ndikuganiza pamene iye anali pano pa dziko lapansi iye anachita kubwereka chiperekero kuti akabadwiremo manda kuti akayikidwemo ngalawa kuti akalalikiremo koma iye ndi woyendetsa wachombo chakale cha ziyoni zedi iye ali nalo koma ndipo mitu imeneyo imene ine ndinali kuyiganiza kuganiza kuti mwina mwake ine ndikhoza kuyitenga iyo kenako ife tisanachoke kuti tibwerere ndinu mukudziwa ine ndimakonda kuyankhula kuchokera pakachisi pano chifukwa ndiwo mpingo wathu ife timamverera mwaufulu kunena chilichonse chimene mzimu woyera unena kumalo ena ngakhale kuti munthuyo akufuna kukupanga iwe wolandiridwa iwe umamverera mwamtundu womangira pang'ono chifukwa kuti iwe uli mu mpingo wa wina wake ndipo iwe umafuna kukhala njonda mokwanira kuti ulemekeze malingaliro awo ndi chiphunziso chawo ndinali ndi nthawi yodabwisa sabata lino kumusi kumalo a mʼbale bacham uko ndipo ine ndinalowa mu fakitale kumene iwo amapangira chizi ine ndiwaona iwo ndi akazi awo ndi mwana wamwamuna ndi iwo alipo mmawa uno ndipo ine nthawi zonse ndimaganiza kuti fakitale ya chizi ingakhale china chake ngati malo ena amene ine ndakhalamo okhala ngati onyowa ndi amatope mayi ine ndikhoza kunena chinthu chimodzi inu ndithu mukhoza kutsimikiziridwa kuti malo amenewo si amatope ayi iwo ndi malo aukhondo kwambiri amene ine ndinayamba ndapitako ndipo makamaka mu fakitale ndipo ine sindinazindikire ine ndimaganiza o mwina mwake iwo amapanga chizi wa malibisi zana pa tsiku ndipo iwo amapanga madani asanu ndi limodzi tsiku lililonse ndipo atatu amafakitale iwo akuyenda ine ndinaganiza oh mayi ndi ndani amene amadya chizi yense ameneyo koma ambuye amudalisa munthuyu ine ndinali nawo mwayi wakukhala mnyumba yake nyumba yokoma kwambiri mkazi wodzipereka bwino ndipo palibe chifukwa kuti iwo asamakhalire moyo khristu tsiku lililonse monga iwo akuchitira ndinakomana ndi ana ake amuna ndipo iwo ndi ana abwino kwambiri ife tili oyamikira chifukwa cha chiyanjano ichi chimene ife tili nacho wina ndi mzake ndinapeza kuti mbusa wawo wakale anali mwamuna amene ine ndikumudziwa mʼbale Garley mwamuna wabwino kwambiri wachikhulupiriro cha United Pentecost amene ine ndinakumana naye zaka zapitazo Jonesboro Arkansas ndipo simadziwa kuti iwo anali awa anali abusa awo ngakhale tsopano Kumbukirani misonkhano usiku uno ndiyeno ambuya kalola lamulungu lotsatiranso ife tikuyembekeza kudzayankhula ndiyeno ine ndikuganiza lamulungu lotsatira ndiye ine ndiyenera kupita ku Chicago ndiye ine ndidzakhala nditapita kwa kanthawi ine ndiyenera kutengera banja kubwerera kwathu kubwerera kapena kubwerera ku Arizona kotero kuti iwo ana akhoza kukalembetsa mu sukulu aponso ndiyeno ife tileke kuwavutisa abusa kutenga misonkhano yawo gorelo ife tili woyamikira kwambiri kwa mbalenevo chifukwa cha ubwino wawo inu mukudziwa wa kundiitana ine ndipo iye alichomwecho ayi ine ndimakonda mbale mwamuna wonga ameneyo pamene palibe ndulu ayi palibe umbombo ndicho chikhristu choona basi ine ndimakonda zimenezo.
Now we're going to read some of the
tiwelenga zina zalemba ndiyeno nkupereka ndemanga ndipo ine sindikudziwa basi ngai imene ife titi tiuke pa mautenga atali awa koma ine ndikuganiza ine ndinali kuyankhula tsiku lina zakuyankhula motalika kwambiri ndipo wina wake anati chabwino tsopano ngati inu mutayankhula mumaminiti pang'ono chabe ndipo inu mumayankhula mokhala ngati muzinsinsi chonchobe anati ife sidzakhoza konse kumamvesa izo anati muzingolankhulabe ndipo pakapita kanthawi izo zimatulukira iye anati kotero mwina mwake ambuye akufuna ife tizichita izo mwanjira imeneyo tiye mtingowerama kachiwiri ambuye mawu anu ali otsegula paguwa ndipo kuzindikira kuti tsiku lina iwo adzatsekedwa kwa nthawi yake yotsiriza ndiye mawu adzakhala thupi ndiyeno ife tili woyamikira chifukwa cha nthawi iyi mmawa uno ndipo tsegulani kwa ife mwa mzimu wanu woyera zimene zili mmawu awa amene ife titi tiwerenge mulole mzimu woyera utiphunzitse ife lero zinthu zimene ife tiyenera kuzidziwa ndipo mulole ife ndiye mwakubwezera mvetsere mwatcheru kumawu aliwonse kuwayeza iwo mwakuya ndiyeno mulole iwo amene akumvetsera mwanjira ya tepi mulole iwo amvetsere mwatcheru ndipo mulole ife tikhoze kugwira chimene mzimu woyera ukuyesera kuwululira kwa ife pakuti ife tikuzindikira ngati iye akanati atidzoze ife ndiye kudzozako sikuli mwachabe ndiko kwa cholinga kuliko kukhoza kugwira ntchito kwa ubwino kwa ambuye ndipo mulole mitima yathu ndikumvetsa zikhale zotseguka ambuye mulole ife tikhale nawo ufulu woyankhula ndi ufulu wakumva kufikira kuchikhulupiriro kuti tidakhulupirire zimene ife tazimva pamene izo zikubwera kuchokera ku mawu a mulungu kuti izo zikawerengedwere kwa ife moyo wa muyaya mu tsiku lalikulu limene lili kudza tilaliseni ife lero mutitsutse ife kumene ife talakwitsa mutilole ife tizindikire zolakwisa zimene ife tili nazo ndipo mutidalise ife mu njira imene ili yolondola kuti ife tikakhoze kudziwa njira yoti tipiteko ndi momwe tingachitire mu dziko lilipoli kuti ife tikakhoze kubweretsa ulemu mukukhala moyo kwathu kuno kwa Yesu Khristu amene anafa kuti atipatse ife moyo mu chachikulu titachoka kuno.
We ask this in Jesus' name.
Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano ine ndikufuna kuwerenga kuchokera mu malo awiri okha kuchokera mu malemba mmawa uno ndipo limodzi la iwo likupezeka chabe cha mu buku la Exodo moona onse iwo ali ochokera mu buku la Exodo limodzi muli wa 13 ndi ndime ya 21 ndi 22 ndipo wina wotsatirawo ndi mutu wa 14 ndime 10 11 ndi 12 tsopano ine ndiwerenga kuchokera ku Exodus 13:21 ndipo Yehova anapita patsogolo pawo pa usana ndi mtambonjo kuti uwatsogolere iwo njira ndipo pa usiku mlangali wa moto kuti uwapatse iwo kuwala kuti azipita pa usana ndi usiku iye sanachotse mlangali wa mtambo usana kapena mlangali wa moto usiku kuchokera pamaso pa wanthu tsopano mu Exodo 14 ndipo ndime ya 10 ndipo pamene farao anayandikira pafupi wana a israeli anakweza maso awo ndikoti aonani aigupto anatsatira pambuyo pawo ndipo iwo anaopa kwambiri ndipo anaisraeli analirira kwa yehova ndipo ndiye anati mose chifukwa uko ndikupemba kukhulupirira kwanu ndipo iwo anati kwa mose chifukwa kuja kunalibe manda mu igupto iwe watichotsako ife kuti tidzafere muchipululu nchiyani chinu mwatichitira ife kutitengera ife kuchokera ku igupto kodi awa simawu amene ife tinakuwuza iwe mu igupto kuti tisiye ife tokha kuti ife tiziwatumikira aigupto pakuti zikanakhala bwinoko kuti ife tizitumikira aigupto kuposa kuti ife tifere mu chipululu ine ndiwerenga ndime zina zingapo ndipo mose ananena kwa anthu musaope ayi tsopano mvetserani mwatcheru apa mose anati kwa anthu musaope inu ayi imani njoo ndipo mupenye chipulumutso cha yehova chimene iye ali akusonyezeni inu lero pakuti aigupto amene inu mwawaona lerowa inu simudzawaonanso konse iwo nthawi zonse yehova adzakumenyerani inu nkhondo ndipo inu mudzakhala chete yehova ananena kwa mose nanga ukuliriranji iwe kwa ine yankhula kwa ana a israeli kuti iwo apite patsogolo koma kwezera iwe mmwamba ndodo yako ndipo utambasulire dzanja lako pa nyanja ndi kuyigawa iyo ndipo ana a israeli adzapita pa nthaka yowuma kupyola pakati pa nyanja ndipo ine taonani ine ndidzawumisa mtima wa aigupto kuti iwo adzawasatire iwo ndipo ine ndidzadzipezera ulemu pa farao ndi pa gamu lake lonse ndi pa magaleta ake ndi pa okwera akavalo ake ndipo aigupto adzadziwa kuti ine ndine yehova pamene ine ndidzazipezera ulemu pa farao ndi pa magaleta ake ndi pa okwera akavalo ake ndipo mngelo wa mulungu amene anapita patsogolo pa msasa wa israeli anachoka ndipo anapita pambuyo pawo ndipo mlangali wa mtambo unapita patsogolo pa nkhope yawo ndipo unayima kumbuyo kwawo ndipo iwo unakhala pakati pa msasa wa aigupto ndi msasa wa israeli iwo unali mtambo wa mdima kwa iwo koma iwo unapereka kuwala usiku kwa awa kotero kuti enawo sanali kubwera pafupi kwa enawo usiku wonse ndipo mose anatambasulira dzanja lache pa nyanja ndipo yehova anapangisa nyanja kuti ipite mbuyo ndi mphepo ya mphamvu ya kummawa usiku wonse umenewo ndipo anapanga nyanja kukhala nthaka yowuma ndipo madzi anali atagawanikana ndipo ana a israeli anapita mkati mwa nyanja pa nthaka yowuma ndipo madzi anali koma kwa iwo pa dzanja lamanja ndi pa lamanzere ndipo aigupto anawalondola ndipo anapita mkati mowatsatira iwo pakati pa nyanja ngakhale akavalo onse a farao magaleta ake ndi amuna apakavalo ake ndipo kunachitika kuti mulonda wa mmawa yehova anayang'ana pansi pa khamu la aigupto kupyolera mlawi la moto ndipo mtambo ndipo anasautsa khamu la aigupto ndipo anachotsa magudumu a agaleta awo pakuti anawayendetsa iwo molemetsa kotero kuti aigupto anati tiyeni ife tithawe kuchokera pa nkhope ya israeli pakuti yehova akuwamenyera iwo ndi motsutsa aigupto mawu a ambuye ndi akulu kwambiri abwino kwambiri palibe njira basi yosira kuwerenga iwo iwo amangokhala amoyo pamene ife tikuwawerenga iwo ine ndikuganiza mumutuwu mmawa uno ngakhale izo zikujambulidwa ine ndikufuna kunena ichi poyambirira izo zimapeza ine ndimadzipeza ndekha ndipo chifukwa chimene ine dzulo ndili mukuwerenga ndipo ine ndinafika pa phunziro ili ndiyeno ine ndinaganiza ine ndikungopita ngati ambuye alola kukayankhula pa ilo chifukwa ilo likundikankhira ine pansi ndipo ine ndikuyembekezera ilo
lidikangile ife tonse pansi kuti ife likoze kuona ndi kuti pangisa ife kuyangʼana mmwamba ndi kuwerenga pang'ono pokha mukufanizisa tsiku limene linalipo pa nthawiyo mpaka tsiku limene lilipo tsopano. Ine ndikufuna kutenga mawu atatu kwa mutu, ndipo awo ndi ukulirira chiyani, yankhula. Mulungu ananena kwa Mose apa mu ndime ya 15. Chifukwa chiyani iwe ukulirira kwa ine? Yankhula kwa wanthu kuti iwo apite patsogolo. Ukulirira chiyani? Yankhula. Tsopano ife tili ndi phunziro ndithu. Ndipo ine ndiyesa kufulumira kudutsamo mwansanga monga ndingathere pamene mzimu woyera ukutsogolera. Ndipo ine ndikufuna kuganiza za mutuwu wa Mose akulirira kwa Mulungu mu nthawi ya vuto, ndipo Mulungu akumudzudzula Mose pomuyanga. Pomwepo pamene vuto linali mukuchitika, ndipo ndichibadwa basi zikuoneka ngati kuti munthu azilirira. Ndiyeno ndi chidzudzulo chodani icho chili kuti Mulungu atembenuke apo ndi kumudzudzula iye chifukwa chonena izo, chifukwa cholirira kwa iye. Izo zikuoneka ngati ndi chinthu chovuta kwambiri. Nthawi zambiri pamene ife tiyang'ana pa malemba mwa njira yathu yomwe yamayang'anidwe, izo zimaoneka zovuta. Koma ngati ife tiwerenga iwo kanthawi pang'ono, ife timapeza kuti Mulungu wanzeru zonse amadziwa basi chimene iye akuchita, ndipo iye amadziwa momwe angachitire zinthu izi ndi momwe angachitire naye munthu. Iye amadziwa chimene chili mwa munthu, iye amamudziwa iye. Ife sititero, ife timangodziwa kuchokera ku mbali ya nzeru. Iye amadziwa kwenikweni chimene chili mwa munthu. Mose anabadwa mu dziko ili monga mwana wamphatso. Iye anabadwa kuti akhale mneneri wowombola. Iye anabadwa ndi zida zitabadwa mwa iye. Monga munthu aliyense amene amabwera mu dziko amabadwa ndi zida izi. Monga ine ndimakhulupirira motsimikiza mukudziwiratu kwa Mulungu kukonzedwe latu. Osati kuti Mulungu ali wololera kuti wina adzaonongeke, koma wonse adzakhoze kubwera kukulapa. Koma pokhala Mulungu, iye amayenera kudziwa ndipo amachita kudziwa mapeto kuchokera kuchiyambi. Mwaona, ngati iye satero, ndiye iye sali wopanda malire. Ndipo ngati iye sali wopanda malire, iye sali Mulungu. Kotero iye sanali wololera ndithudi kuti aliyense atayike, koma iye podziwa yemwe adadzatayike ndi amene akanati asadzatayike. Ndicho chifukwa cholinga chomwe chimene Yesu anadzera ku dziko lapansi chinali kuti adzapulumuse iwo amene Mulungu kupyolera mukudziwiratu kwake anawaona amene ankafuna kuti adzapulumutsidwe. Onani, chifukwa dziko lonse linatsutsidwa. Ndipo ine sindikuona momwe ife tingakhoze kuphunzitsira izo mwa njira ina iliyonse moposa kudziwiratu kwa Mulungu. Ndipo Baibulo mwachimvekere limanena kuti iye amadziwa mapeto kuchokera kuchiyambi ndipo akhoza kudziwa zimenezo. Choncho pamene munthu ayesera kukhala china chake chimene iwo sali, iwo akupanga kukopera kokha ndipo posakhalisa kapena kenako icho chidzakupeza iwe uko. Machimo wako adzakupeza iwe uko, iwe sungakhoze kuwaphimba iwo. Pali chophimbira chimodzi chokha cha tchimo ndicho magazi a Yesu Khristu. Ndipo iwo sangakhoze kupakidwa kupatulwa Mulungu atakuitana iwe kuchokera ku maziko a dziko. Ndicho chimene magazi awo anakhetsedwera. Osati kuti aziponderezedwa ndi kuseleulidwa ndi kuchitidwa katangalendi ndi kuyankhulidwira moyipa ndi zina zotero. Iwo anali kwa cholinga cholunjika ndiko kulondola. Osati kuti adzaseweresedwe, osati kuti adzakoperedwe pakunena kuti machimo aphimbidwa pamene iwo sanatero ayi. Ndipo palibe munthu angakhale ndi machimo ake ataphimbidwa kupatula ngati dzina lake linayikidwa mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa maziko a dziko asanakhale. Yesu anali iye mwini. Palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula ngati Atate wanga amukoka iye. Ndipo onse amene anandi tesi yakale patsa ine adzabwera kwa ine. Ndipo kulondola, kotero iwe sungakhoze kuwapangisa mawu kunama, iwo ali pamenepo kwa choonadi ndi kwa kukonza. Ndipo Mose anabadwa ndi mphaso ya chikhulupiriro. chikhulupiriro chachikulu Mose anali nacho. Ife tikuziona izo patapita kanthawi kutulukira mwa iye. Ndipo iye anabadwa mu banja lalikulu monga ife tikudziwira momwe kuti bambo wake ndi mayi wake ndipo anabwera kuchokera ku banja la Levi. Chimene nkhani pano yotsogolera pa iyi mu buku la Exodo mokongola kwambiri kupereka moyo wa khalidwe lalikulu ili. Ndipo iye anali mmodzi wa makhalidwe akulu kwambiri a Baibulu pakuti iye anali mosamalitsa woyimira wa Ambuye Yesu. Iye anabadwa mu mabadwidwe achilendo kwambiri ngati Ambuye Yesu. Iye anabadwa mu nthawi ya kuzunza ngati Ambuye Yesu. Iye anabadwa kuti adzakhale wowombola ngati Ambuye Yesu. Iye anabisidwa ndi makolo ake utali ndi mdani ngati Ambuye Yesu. Ndipo iye anabwera ku nthawi yake ya utumiki ngati Ambuye Yesu. Iye anali mtsogoleri ngati Ambuye Yesu. Iye anali mneneri ngati Ambuye Yesu. Ndipo iye anali wopereka lamulo ngati Ambuye Yesu. Ndipo ife tikupeza kuti iye anafera pa thanthwe ndipo iye ayenera kuti anauka kachiwiri ndi chilichonse chifukwa zaka mazana asanu ndi atatu kenako iye anali akuyimirira pa phiri la chiwalitsiro akuyankhula kwa Ambuye Yesu. Mwaona angelo anamunyamulira iye kutali palibe amene akudziwa kumene iye anayikidwa ngakhale ndiyelekezi sanadziwe zimenezo. Moona ine sindikhulupira kuti iye anayikidwa mkomwe. Ine ndikhulupira kuti Mulungu anamutengera iye kutali ndipo iye anafera pa thanthwe limene iye adalitsatira masiku onse moyo wake. Ndipo iye anali choyimira changwiro cha Khristu. Iye anali mfumu pa wanthu. Iye anali wopereka lamulo. Iye anali wokhutitsa kwa wanthu. Iye anali chilichonse mu kuyimira chimene Khristu anali. Tsopano ndiye onani kuti iye anabadwa ndi mphaso zazikulu izi ndi choyenera mkati mwa iye. Ndiye chinatengera kokha china chake kuti chiwalire patsogolo pa icho kuti chibweretse chinthu icho ku moyo. Onani mbewu ya Mulungu yayikidwa kwenikweni mwa ife kuchokera ku maziko a dziko. Ndipo pamene kuwala uko koyamba kugunda mbewu imeneyo iko kumayibweretsa iyo ku moyo. Koma kuwala poyamba kuyenera kubwera pa mbewu. Monga ine ndapfunzisa nthawi zambiri za mkazi wa mng'ono pa chisime iye muchikhalidwe chimenecho ngakhale iye akhale munthu wambiri yoyipa ngakhale iye moyo wake unali wotsitsidwa. Ndipo iye anali muchikhalidwe chimenecho chifukwa kuti miyambo inali isanamukhudze konse iye. Koma ngakhale pamene kuwala kuja kunamukhudza iye koyamba mwansanga iye anakuzindikira iko chifukwa umo munali china chake mmenemo choti chiyankhire kwa iko. Pamene kuya kuyitanira kukuya apo payenera kukhala kuya pena pake kuti kuyankhire kukuyitana kumeneko. Ndipo Mose apa anabadwa mneneri uyu. Koma iye analeredwa mu sukulu ya luntha ndi nyumba ya chifumu ya Farao. Farao Seti amene iye analeredwa pansi pake anali munthu amene anali nakobe kulemekeza ndipo ankakhulupirira Yosefe kukhala mneneri wa Ambuye. Koma apo panadza Ramuse pambuyo pa Seti ndipo Ramuse sankasamala za Yosefe. Ndipo choncho kotero apo ndi pamene vuto linayambikira. Tsopano pamene apo panauka Farao amene sankamudziwa Yosefe. Koma zoyenera za zikulu izi tiyeni tiyankhule za izo kanthawi pamwino chabe ndipo ife tisanafike ku gawo lenileni la mutu. Ine ndili ndi njira yachilendo yoyikira mutu ndiye nkumangiriza kwa iwo ndipo Ambuye alithandize ife mawa uno pamene ife tikumangiriza kwa iwo. Mose kokhala kuti anabadwa ndi mphaso yayikulu iyi ya chikhulupiriro ndiye iye anadzozedwa ndi kutumidwa pa chitsamba choyaka kuti akawombole wanthu a Mulungu. Tsopano kuona zoyenera zazikulu zimene munthuyu anali nazo iye anabadwira chinthu china Mulungu anali nacho cholinga mu icho. Mulungu ali nacho cholinga cha inu kukhala pano. Mwaona ngati inu mungakhoze konse kukhala kufika ku malo amenewo nkuchuluka kotani kwa vuto lomwe inu mumamuchotsera Mulungu ndi inu weni nanunso. Mose anabadwa, ndieno iye anali patsogolopo, iye anabweletsedwa kumalo amene iye anadzozedwera. Ndipo zindikirani, mbewu idagona pamenepo ndi lingaliro la lunda ndi chikhulupiriro chonse kuti iye anabadwa kuti adzawa wombole anthu awa, ndipo komabe izo sizinafike konse kumoyo mpaka kuwala kuja kuchokera kuchitsamba choyaka kunawalira pa icho. Mpaka iye adapenya osati china chake chimene iye anachiwerenga, koma china chake chimene iye anachipenya ndi maso wake, china chake chimene chinayankhula kwa iye, ndipo iye anayankhulanso kwa icho. Oh, momwe icho chinabweretsera zinthu kumoyo. Ine ndikuganiza mwamuna aliyense wokhala, kapena mkazi, mnyamata, kapena msungwana. Ndipo ine ndikuganiza mulingaliro la lunda la chimene iwo amaganiza kuli mauwali ndi zina zotero, sangakhoze konse kukhala nawo mayimidwe amaziko athundu mpaka iwo atakomana nako kuwala kumeneko komwe kumabweretsa mawu amenewo kuchenicheni. Ine ndikuganiza palibe mpingo muchita kwake, zilibe kanthu kaya kukhala bwanji wanzeru ndi wachikhazikitso, mpingo umenewo sungakhoze kupambana mpaka chauzimu chidadziwika pakati pa wanthu amenewo, ndipo iwo nachipenya icho. China chake chimene iwo angakhoze kuyankhula kwa icho chimene chidzayankhulenso kwa iwo chimene chikusimikizira mawu olembedwa awa. Tsopano kumbukirani, pamene Mose anakumana ndi chisamba chonyeka ichi, mawu aja anatsimikizirikira chimodzimodzi, iwo anali mawu. Mose sanasowe kudandaula kuti liwiri lonse linali lachiyani, ndi chiyani chinthu ichi apa, chifukwa Mulungu anali atalemba kale palemba mu Genesis kuti anthu ako adzakayenda ku dziko lachilendo ili. Koma iwo adzabweretsedwanso zitatsozeka mazana anayi, adzabweleranso kulowa mu dziko lino kachiwiri, pakuti kusaweruzika kwa Aamori sikunakwaniritsidwebe. Tsopano mazana ndi mazana azaka kale Mulungu anali atanena izo kuti Israeli anadzakayenda ndi kukazunzidwa mu dziko la chilendo, ndipo adzakakhala kumeneko zaka mazana anayi, koma Mulungu ndi dzanja la mphamvu akanadzawatulutsako iwo. Kotero inu mukuona muchitsamba chonyeka ichi, Mose ankadziwa izi mwanzeru, ndipo mbewu imene inabadwa mwa iye inali kugona mu mtima wake. Ndipo iye anayesera kupyolera zomuchitikira zake mwanzeru ndi mawu kuyesa kuti awatulutseko iwo, kuti awawombole iwo, chifukwa iye ankadziwa kuti iye anabadwira cholinga chimenecho. Iye ankadziwa izo nthawi malemba onse ananena kuti iwo anali kale kumeneko zaka mazana anayi. Basi monga ife tikudziwira tsopano, monga munthu anandifunsa ine mphindi zingapo zapitazo zokhuza kudza ndi mkwatulo, ife tikudziwa, ife takhala moyo ndawiyo yatha, nthawi ya mkwatulo yayandikira. Ndipo ife tikuyembekezera chikhulupiriro chokwatulitsa chimene chikhoza kukokera mpingo palimodzi ndi kupatsa iwo nyonga zina zauzimu zimene zikhoza kusintha matupi awa amene ife tikukhalamo. Pamene tiona Mulungu amene akhoza kuukitsa akufa pansi kapena kuchokera kunja ndi kumubweresanso iye kumoyo kachiwiri ndi kumupereka iye patsogolo pathu, pamene ife tiona Mulungu amene akhoza kutenga khansala imene yadya munthu kukhala mthunzi ndi kumuukitsanso iye kukhala munthu wa thanzi la mphamvu, izo ziyenera kupereka chikhulupiriro chokwatulitsa kwa wanthu kuti pamene kuwala kumeneko kuwalira kuchokera mu mlengalenga ndipo lipenga likuomba thupi la Khristu lidzasongana mwansanga palimodzi ndi kusinthidwa mukamphindi ndi kutengedwera kunka mmiyamba. Inde apo payenera kukhala china chake monga icho chikuchitika, ndipo masukulu athu aza Mulungu sangakhoze konse kupereka izo. Komabe iwo mwanzeru onse ali bwino, komabe iwe uyenera kupezana nako kuwala uko, iwe uyenera kupeza china chake chimenecho. Ndipo apa Mose pokhazikitsa mayitanidwe ake akulu pa mawu, ndipo izo zinali zopambana, mpaka tsiku lina iye anakomana ndi kuwala kumeneku ndipo mau kumene iwoweni analamulanso kwa iye ndi iye iye anapeza kudzoza kwake izo zinadzoza chimene iye anali nacho mwa iye chimenecho mkatimo nzeru zimene zinakhulupirira icho chikhulupiriro chimene chinakhazikitsidwa pakukhulupirira kwake mwa Mulungu chimene chinamulekanitsa iye kuchokera kwa mayi wake ndipo tsopano pamene iye akufika mukukhalapo kwa kuwala uku iko kunamudzoza mwakuti iye anakhulupirira mwaona nkudzoza kotani ndipo iye anatumidwa tsopano ife tikudziwa mwa nzeru iye anawamva mayi wake iye ankadziwa chimene chimati chidzachitike ndipo iye ankadziwa kuti iye anali kukhala mu tsiku limenelo koma apa iye anapeza kuti iye anali wolephera kotero iye akhoza chikhulupiriro chake chiyenera kuti chinagwera mbuyo pang'ono pokha komano pamene iye akufika kuchitsamba mulungu anati ine ndamva kulira kwa anthu anga ndipo ine ndikukumbukira lonjezo langa kwa makolo awo Abrahamu, Isaki ndi Yakobo ndipo ine ndabwera pansi ine pamenepo pronoun ya umwini ine ndabwera pansi kudzawawombola iwo ndipo tsopano ndipo mundilole ine ndingowonjezera izi ngatizo mulungu andikhulukire ine ngatizo zimveka mosinjirira ine sindigwira ntchito pa dziko lapansi kupatula kupyolera mwa munthu Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi, ndipo ine ndimadziforokoza kokha, ine mwini pamene ine ndingakhoze kupeza munthu. Ndipo ine ndakusankha iwe, ndipo ine ndikukutuma iwe uko, kuti ukawatulutse iwo, mwaona? Tsopano zindikirani, ine ndidzakhala ndi kamwe yako, ndipo ine iwe utenge ndodo iyi. Ndipo Mose anati, kodi ine ndikakhoze kuona umboni, woti inu mudzandituma ine, ndikuti inu mwandidzoza ine, ndikuti inu mukachita zinthu zimenezi. Anati, kodi iwe uli ndi chiyani mdzanja lako? Iye anati ndodo, anati iponyere iyo pansi, iyo inasanduka njoka, iye anathawa. Iye anati itenge iyo, iyo inasandukanso kukhala ndodo. Anati ika manja ako muchifuwa mwako, anatulutsa ilo, ndipo ilo linali lakhate. Ndibwezere senso ilo, ndipo ilo linachizidwa. Anati iye anaona ulemelero wa Mulungu. Apo panalibe funso linanso kwa Mose. Kodi inu munayamba mwazindikirapo, iye sanathamangire konse ku nkhalango kachiwiri. Iye anadziwa kuti iye anali wodzozedwa. Iye anadziwa pamene zinthu zonse izi zimene zinali zili mu mtima wake. Zoyenera zazikulu zabwino izi. Ndipo iye izo zinadzozedwa. Tsopano iye ali wokonzeka. Iye ali wokonzeka kupita kotero kunka cha ku Igupto iye akupita. Mungu anali atanena ine ndidzakhala ndi iwe. Kotero izo zikukhazikitsa icho. Ngati ine ndidzakhala ndi iwe ndicho chonse chimene Mose amayenera kudziwa chifukwa chakuitana kwakukuluku mu mtima mwake ndipo tsopano Mulungu anati ine ndidzakhala ndi iwe tsopano Mulungu nayenso anali atatsimikizira zake zodzinenera za Mose zodzinenera za Mose ine ndinapezana nawo Ambuye ndipo iye anati ndikuwuzeni inu ine ndine wandituma ine mwaona tsopano iwo anati pano pali munthu Myuda wina mwina mwake ena awotenthekawa amene anali akubwera motsatizana nthawi zonse ndi mtundu wonse wa mwambi kuti atitenge ife tichoke mu ukapolo ndipo inu mukudziwa momwe anthu amakhalira pamene iwo ali akapolo kapena mu msinga chifukwa cha china chake apo pamakhala nthawi zonse mtundu wina wa matsenga amabwera pamenepo inu mukudziwa kuti achite izi kotero Mose Mulungu anamulonjeza Mose ine ndidzakhala ndi iwe ine ndidzakhala mwa iwe mawu anga adzakhala mawu ako iwe uziyankhula mawu anga ndipo uzingonena zimene ine ndikunena ndipo tsopano pamene Mose anapita kumusi ndikukawapatsa iwo kuitana uku ndipo nayima pamaso pa Farao ndikumuwuza iye Ambuye Mulungu wa Ahebrew anati kawatuluse anawo ndipo iye sanawalole iwo kupita kotero iye anachita chizindikiro pamaso pa akulu ndi pamaso pa Farao ndi zizindikiro zimene Mulungu anachita iye anati tsopano mawa pafupi ndawi dzuwa lidzalowa padzakhala ndima konse konse mu Igupto ndipo izo zinachitika chimodzimodzi basi ndiyeno iye anati apo pakubwera mchenje pa dziko ndipo iye anaongolera ndodo yake ndikuziyita ne mchenje ndipo mchenje zinadza ndipo iye analosera ndipo chilichonse chimene iye analosera chinachitika chimodzimodzi basi momwemo uyo anali mulungu mwaona mulungu anali atamuyita na iye kuchokera kukubadwa kwake anayika zoyenera mwa iye zachikhulupiriro chachikulu ndiyeno anabwera pansi ndi kukhalapo kwake ndipo anadzoza china chake chachikulu icho mwa iye ndi kumutumiza iye kumusi ndi mawu ake ndipo iye anasimikiziridwa moyenera pa zodzinenera zake zinalibe kanthu kaya ndi amatsenga ngati anauka ndi zingati zinthu zina izi zinachitika mulungu anali kuyankhula pa mose anazindikiritsidwa mose chimene mose amanena mulungu amachilemekeza ine ndikufuna inu kuti musayiwale konse mawu amenewo chimene mose amanena mulungu amachilemekeza chifukwa mawu a mulungu anali mwa mose ine ndidzakhala ndi kamwa yako iyo izidzayankhula zinthu zolondola tsopano chimene mulungu anena chimene mulungu anena iye amalankhula icho kupyolera mwa mose ndipo icho mukutsimikizira ndi kuvomerezetsa zodzinenera zake ndiponso iye anawuzidwa ndi mayi ake zamabadwidwe ake achinsinsi ndimomwe kuti nthawi yoyandikira itafika pafupi kuwola limene apo pamayenera kukhala chiwombolo Amramu ndi Yokobedi mwana wamamuna ndi wamkazi wa Levi anayamba kupemphera kwa mulungu kuti atumize wowombola ndipo izo zinatenga pamene inu muona nthawi ya lonjezo ikuyandikira pafupi iyo imawayika anthu kukupemphera ndi kukhala ndi njala ndipo nzosakayikisa kuti Yokobedi anali atamuza iye nthawi zambiri mayi wake monga iwo anali mphunzisi wake nawonso monga ife tikudziwira nkhaniyo ndipo anali atamuza iye momwe iye anali atapempherera ndipo mose pamene iwe unabadwa mwananga iwe unali mwana wa mwamuna woyenera iwe unali wosiyana panali china chake chimene chinali chikuchitika pakubadwa kwako ine ndinapereka sewero pa izo chifukwa cha wana osati kale litali ndipo anati pamene Amramu anali muchipinda akupemphera iye anaona mngelo akusolola lupanga lake ndikulilozera izo kumpoto ndipo anati iwe udzakhala ndi mwana ndipo iye adzawatengera wana kumpoto ku dziko lolonjezedwa ndikupereka sewero chifukwa cha wana ang'ono kuti iwo akhoze kumvetsa izo amene luntha lawo lisanafike pamalo amene inu achikulire ndipo mukhoza kugwira zinthu pamene mzimu woyera ulula izo kwa inu tsopano ngakhale mayi ake anali atamuza iye zinthu ndipo iye ankadziwa izi komabe iye ankasowa kukhudza kwina kuphunzisa kunali kwabwino koma iye ankasowa kukhudza kwa yekha ndicho chimene dziko likusowa lero ndicho chimene mpingo ukusowa lero ndicho chimene aliyense akusowa ndi wana amuna ndi akazi a mulungu kuti ukhale chimenecho iwe umasowa kukhudza kwa wekha penyani china chake zilibe kanthu iwe ukudziwa kuti mawu ndi woona iwe ukudziwa ndi woolondola koma pamene iwo akhudza ndiyeno iwe nkuona chinthucho chikuchitika ndiye iwe umadziwa kuti uli panse wolondola mwaona ndipo penyani izo ndayi zonse zidzakhala mwamalemba izo zidzayima molondola ndi lemba chifukwa ichi chinachita pemphero la Amramu linali chimodzimodzi basi ndi lemba mapemphero awo anali ndi mawu olonjezedwa mulungu analonjeza pa nthawi imeneyo kuti achita chimenecho iwo anapempherera icho ndipo apa panali mwana woyenera atabadwa ndipo iwo penyani momwe ine ndimakondela izi onani mu ora limene farao anali kuyika ku imfa ana onse onani kuwayika iwo ku lupanga lawolondera iwo anapyoza ana ang'ono awa ku imfa kuwadyetsa iwo kwa ng'ona matupi a ang'ono mpaka ng'ona zinali mwina zonenepa pa matupi a wana a chihebri koma baibulo linanena kuti makolo sanaope ulamuliro wa farao kuti aphe wana They were scared because they saw this baby. Onani maziko onse akungo unjikana. Pamene iwe upeza chiri chose, ndipo nkukosa kubweletsa Baibulo, ndipo mari ichi chichitika, ndipo pano icho nkuchitika. Ndipo ichi chizakhala panthawi iyo, pano icho nkuchitika. Ndipo ichi chizakhala panthawi ina iyo, apo icho nkuchitika. Ndiye, izo zonse zima unjikana pamodzi, ndiku jambulira chithunzi kwa ife.
Oh,
momwe kachisi uyu mawawu. Momwe ife wanthu aola lino mbalene. Pamene ife tikuona tsitsira athu lotuwa lokalamba mapewa athu akugwa. Pamene ife tikuona dziko likulukana ndi kuvinavina monga ilo liliri. Ndi momwe ife tingakhoze kuyangana pozungulira ndi kupenya lonjezo likuyandikira pafupi. Ndicho ito ine ndikuganiza nthawi zambiri ngati wina wake angakhoze chabe kugunda mu icho mwakamodzi ndipo nkusamvetsa icho kapena nkumvetsa icho kani ndikubwera mu icho mwakamodzi icho chikanakutumiza iwe pafupifupi mu muya. Basi ni chinthu chokwadulitsa chotero ndipo osadziwa konse izo ndipo basi kuswekera mopyola mu zinthu zimene ife taziona ndi kuzidziwa ndi kuzimvetsa ndipo zonse kugundira mkati mwa izo mwa nthawi imodzi. Mamuna kapena mkazi nyamata kapena msungwana mwina akhoza kungotukulira manja ake mmwamba ndi kunena tienti zipita Ambuye Yesu inu mukuona. Oh, momwe ola liliri pafupi kwambiri. Mose podziwa kuti iye anabadwira cholinga chimenechi ndipo iye akayang'ana kunja kwa mazenera ndipo aona Hebrew pamene iwo amazunzikira akayang'ananso umu mulemba ndipo ilo linati ndipo iwo adzakayenda zaka mazana anayi onani. Koma ine ndidzawatulusa iwo ndi dzanja la mphamvu. Ndiye pamene iye akubwerera kuti achitika kutuma atadzozedwa anadziwa kuti iye anabadwa ndipo chikhulupiriro chake chinayang'ana mwachikhulupiriro iye anawaona anthu amenewo ndipo anadziwa kuti iwo anali wana a Mulungu chifukwa dziko mmawu ananena chomwecho. Iwo sanali a mdziko ndipo sanali monga wena wonse iwo. Iwo anali wosiyana. Ndipo iwo anali zidempete ndi orentheka kwa okongola apamwamba a Igupto. Ndipo iye anali woti akhale mwana wa Farao kutenga ufumuwo ndi wotsatira. Koma iye apo panali zina chake pansi mkati mwa iye chikhulupiriro chenicheni chimene sichinkayang'ana pa zinthu zimenezi kukongola kumene iye amati alowemo. Iye ankayang'ana pa lonjezo la Mulungu ndipo iye anadziwa kuti nthawi inali kuyandikira. Ndipo chimene munthuyo ayenera kuti anaganizira ine ndikufuna kudzayankhulana naye iye icho tsiku lina pamene ine ndidzakumana naye iye kumbali inayo. Inu muli wapenga mbale ayi sichoncho. Ine ndikakomana naye iye mwachisomo cha Mulungu. Inde bwana ine ndidzayankhula kwa iye tsiku lina Mose iye mwini. Ndipo momwe ine ndikufunira kudzamufunsa iye basi momwe pamene iye anaona kukonzekera kwache momwe chokhumudwitsa ndiyelekeza kunena anthu saka kukhulupirira iwe apo palibe kanthu kwa icho. Koma pamene mbewu iyo inabwera kumoyo pamwambapo china chake chinamugunda iye ndipo iye anadziwa kuti panali china chake chikanati chichitiki. Iye anadziwa anayang'ana pakoloko yake ndipo anaona nthawi yomwe inali ndipo iye anadziwa ndipo momwe iye ayenera kuti anaganiza pamene iye amayang'ana. Tsopano pamene iye anasonkhanisa zonse izi palimodzi chinthu chonse chachikulu ichi chimene iye anachipenya nthawi yalemba pemphero la mayi ake ndi bambo ake ndipo iye anabadwa mabadwidwe achilendo mwana wosamvetseka ndipo monse motsatira apo panali china chake pansi mwa iye ndipo tsopano iye akuzemba ndi kukayesera kuganiza kuti iye akatenga maphunziro ake ankhondo kuchokera ku sukulu yake ndi kukawombola wana ndipo izo zinalephereka. Ndiye iye akupita muchipululu ndi kukakwatira msungwana wokondeka wa ku Ethiopia ndipo iwo anali ndi mnyamata wang'ono dzina lake Gerisom. Ndipo tsiku lina akusamalira nkhosa zonse mwakamodzi iye anaona chitsamba choyaka apo pamwamba pa phiri chikuyaka. Ndipo iye anapita pamwamba pamenepo ndipo osati waluntha osati zolingalira osati kudedeluka kuphirikuka kwa diso koma mwa iye pamenepo panali mulungu wa Abrahamu mukuwala lawira moto umbuyo mutichitsamba moto umenewo ngati mafunde akutulukapo koma izo sizinasokoneze chitsambacho ndipo liwu la lemba liwu la mulungu linayankhula kupyala pamenepo ndipo linati ine ndakusankha iwe munthu wake ndi iweyo ine ndinakuutsa iwe chifukwa cha cholinga ichi ine ndikutsimikizira kwa iwe pano mwachizindikiro iwe ukupita uko ukawawombola ana chifukwa mawu anga ayenera kukwaniritsidwa mawu ake atsiku lino ayenera kukwaniritsidwa ife tikukhala moyo mu oralo zilibe kanthu zimene wina aliyense anena mawu ayenera kukwaniritsidwa miyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma osati mawu ake tsopano pamene mose anasonkhanitsa zonse izi pamodzi ndikuziona mwadera lililonse izo zinadzoza chikhulupiriro chake amen my ndilingaliro lotani ili palota kuona lemba kulozera molunjika kumene chimene ilo linali ndikuyankhula kwa mulungu ndi umboni wa iwo pamenepo izo zinadzoza chikhulupiriro chimene iye anali nacho mwa iye kuti chipite kukagwira ntchito kodi icho chiyenera kuchita chiyani kwa ife ife tikusowa kulapa ife tikusowa chitsitsimutso ine ndikunena ine mwini mwaona ine ndikusowa kundigwedeza ine ndikusowa china chake ine ndinali kuyankhula kwa ine mwini m'mawa uno kapena za ine mwini ine ndikusowa kuchangamutsidwa ndipo pamene ine ndiganiza za umboni waukulu umenewo chilichonse mwangwiro chomwecho chitayikidwa pamene paja ndipo icho chinadzoza chikhulupiriro cha mose ndipo mayi iye anaona kuti panalibe kanthu pano iye anathawa kuchokera ku igupto ndi makamaka iye akanakhoza kuyambisa kuwazinga kapena china chake ndipo iye akanakhoza kuuka ndi kuyambitsa kuukira mu igupto ndipo akanakhoza kutenga ankho ndikumenyana koma inu mukuona ndipo anali nawo zikwi zambiri pambali yake koma m'malo mwa izo iye amachita mantha ngakhale kuti achite zimenezo ndi ankhondo pambali yake koma tsopano apa iye akubwelera zaka makumi anayi kenako usiku wa zaka makumi asanu ndi atatu ali ndi ndodo yokha mudzanja lake chifukwa chiyani chimene chinali kupenda pansi mu mtima mwake chinali chitakhala chenicheni iye anadzozedwa ndi iye ndipo iye anadziwa kuti anali naye pakuti atero ambuye apo panalibe kanthu kakanamuletsa iye tsopano iye sankasowa nkhondo aliwonse mulungu anali ndi iye ndizo zonse zomwe iye ankasowa mulungu ali ndi iye pamene iwe udziwa kuti mulungu wakutuma iwe kuti ukachite chinthu china chake ndipo iwe nkuchiona icho chikusunthira kupita pamenepo apo palibenso kanthu kangakhoze kutenga malo ake ndizo zonse ine ndikukumbukira nthawi pamene ambuye andiuza ine za zinthu zina kuti zichitika ndiyeno ine nkusunthira pamenepo ndikuchiona icho chili pomweyapo momwe kumvelera kwake chikhalidwe chili kale pansi pa ulamuliro ndizo zonse onani chifukwa mulungu ananena chomwecho ine ndikukumbukira ambira inu mukumbukira za mnyamata wang'ono kukhala ataukitsidwa mu Finland ndiyeno kuchokera kwa akufa ataphedwa ndi galimoto ndipo ine ndinayima pamenepo pambali ya nsewu ndipo ndinayamba kuyenda kuchoka kwa mwana ameneyo ndipo ndinatembenuka ndikuyang'ana m'mbuyo ndipo china chake chinayika dzanja lake pa phewa langa ndipo ine ndinkaganiza anali m'bale mulu ndipo palibe aliyense anali pozungulira ine ndipo ine ndinayang'ana m'mbuyo ndiyeno ine ndinayang'ana pamwamba pa phiri limene ine ndinaliona ine ndinali chabwino ine ndinaliwonapo phirilo kwina kwake koma ife sitinadzere njira iyi ife tinadzera njira ina phirilo lili kuti ndipo ine ndinayang'ana ndikuyiona galimoto iyo pansi pamenepo itaphwanyika ndinamuona nyamata wang'ono uyo pamenepo ali ndi lake atagona pamenepo ali ataphwanyika ngati kumeta kwa tsitsi monga ife tingazitchulire izo kuno maso atatembenukira kumbuyo monga ambale weye anali tsiku lina pamene iye anagwa ndipo padzira ling'ono lidabola sokosi pamene miyendo yake yaing'ono inathyoka ndipo magazi kuchokera m'maso ake ndi mumbuno ndi m'makutu ndipo ndinaona kabudula wake wang'ono ndipo adamangidwa ndi mabatani ake apa ndimotsatira mbali ya chiuno chake chaching'ono ndipo masokosi ake ang'ono m'mwamba ngati masokosi atali monga amene ife tinkavala zaka zambiri kalero ndipo ine ndinayang'ana pozungulira ndipapo panali chimodzimodzi chimodzimodzi mwanjira imene mzimu woyera unali utandiwuzira ine zaka ziwiri kale pamene nonse a inu munalemba izo mumabaibulo anu kuzungulira fukoli kuti izo zikanadzachitika oh pamenepo ndiye chikhalidwecho chili pafupi zilibe kanthu kaya iye wafa chotani zilibe kanthu chimene wina aliyense anena izo zonse zatha iye ayenera kutsitsimukanso ine ndinati ngati mwana uyu sauka kuchokera kwakufa ndiye ndine mneneri wabodza ndine choyimira cholakwika cha mulungu pakuti mu dziko la kwathu zaka ziwiri zapitazo iye anandiwuza ine kuti izi zidzachitika ndipo apo atumiki awa ndi wonse izo zalembedwa pa tsamba la kumapeto la baibulo lathu ndipo pano izo zili chimodzimodzi werengani izo pa tsamba la kumapeto momwe izo zikanadzakhalira mu dziko la miyala yosanjikizana ndi zina zotero kukhala taphedwa ndipa kukhala kuli ku dzanja la manja la nseu ine ndinati apo izo zili palibe chimene chingalese izo chikhalidwe chili kale pansi pa chisamaliro chikhulupiriro chimene chinali mkati mwa mtima wanga chinadzozedwa ngati ine ndikanakhoza kokha kufotokoza zimenezi chikhulupiriro chimene mulungu ine ndinali nacho mwa mulungu chimene chinandiwuza ine ndipo icho sichinalephere konse chinandiwuza ine chikhalidwe chili pansi pa ulamuliro tsopano pano pali chimodzimodzi chimene ine ndinakuonesa iwe zaka ziwiri zapitazo ndipo pano icho chili basi chimodzimodzi mudongosolo chinthu chokha chimene iwe uyenera kuti uchite ndi kuyankhula mawu ndipo mnyamata wang'onoyo anauka kuchokera kwa akufa mwaona ine ndinali kuganiza ndikuyang'ana mguyo kwa mbale Fred Sokman wa krapoyo ndi mbale Banks Wood ndiwo dziko lina pa msewu waukulu wa ku Alaska momwe ine ndinayimira pano pa mpingo ndikukuwuzani inu nonse za nyama imene ikaoneka ngati nyanga zagwape mainchesi 42 ndi chimbalangondo chotuwa cha msonga za siliva ine ndinali ndisanapitepo kumeneko kale ndipo momwe kuti ine ndinali kukazipeza izi ndi momwe izo zikanadzakhalira ndi angati akanadzakhalapo ndi ine ndi momwe iwo akanadzavalira inu mukudziwa zimenezo wina aliyense wa inu masabata ndi masabata izo zisanachitike ndipo apo pamene ine ndinasunthira mmenemo osadziwa a izo apo panagona nyamayo ndipo ine ndinapita ndipo iye kunali kosatheka ngati msaki akanadziwa kapena kukhala akumvetsera kutepiyi momwe iwe sungakhoze kuyenda pamaso a nyama iyo ikanalumpha ndi kuthawa koma iyo sinatero ndipo uko iyo yapachikika mu chipinda changa chobisalako mmenemo mwapachikidwa ya msonga za siliva chimodzimodzi basi mwamomwemo ndipo rula ili pamenepo tepi yoyezera kuonetsa kulondola kwake ndipo nyanga imafota pafupifupi mainchesi awiri kapena kuposa pamene iyo ili yayiwisi pa nyama ndi pamene iyo iwuma koma iyi sinafote konse iyo ili chimodzimodzibe pa mphuno mainchesi 42 mwaona uko kuli ya msonga za siliva ili mapazi asanu ndi awiri utali chimodzimodzi basi ndipo chilichonse chimodzimodzi momwe izo zinali ili mmenemo tsopano koma pamene munthu uyu ananena kwa ine tsopano penyani mbale Branham ife tayipeza nyama iyi imene inu munkayikamba koma inu munandiwuza ine kuti inu mukanapeza yotuwa ya msonga za siliva inu musanakafike pansi pa phiri kumbuyo chakumene anyamatawo anali uyo wa malaya wobiriwira ine ndinati ndizo pakuti atero ambuye mulungu ananena choncho koma mbale Branham iye anati ine ndikukhoza kuona ponseponse chilichonse pano kwa mayilosi palibe kanthu kodi iyo ibwera kuchokera kuti ine ndinati izo si za ine kuti ndifunse Mulungu ananena choncho ndipo iye ndi Yehova Yire. Iyakhoza kubweresa chimbalangondo pamenepo. Iyakhoza kuyika chimodzi pamenepo. Ndipo iye anachita. Ndipo iyo ili. Ndito chikhalidwe chili pansi pa ulamuliro. Ndipo pamene Mose anaona kuti iye analeredwa chifukwa cholinga ichi. Ndipo iye anali atakomana naye maso ndi maso Mulungu wamkulu amene anali atapanga kuitanako ndipo anali atamudzoza iye ndipo anamuzindikiritsa iye ndipo anati uku ndikuitana kwako Mose ine ndikukutuma iwe ndipo ine ndikuonetsa iwe ulemelero wanga ndipo pano ine ndili muchitsamba chikuyaka bwira kumusuko ine ndikakhala ndi iwe iye sanasowe ngakhale ndodo iye anali nawo mawu mawu otsimikiziridwa ndipo kumeneko iye anapita izo zinadzoza chikhulupiriro chimene chinali mwa iye ndipo izo zimatidzoza ife pamene ife tiona kuti ife tikukhala mu masiku otsiriza kupeza kuti zizindikiro zonse izi zimene ife tikuziona kukhala zikuchitika zimene zakambidwa mulemba zidzachitika mu masiku otsiriza njira yonse kuchokera kumwamba mpaka ku mphamvu za ndale ndi chikhalidwe cha wanthu ndi kufowoketsedwa kwa dziko ndi pakati pa akazi ndi momwe iwo adadzachitire mu masiku otsiriza ndi momwe munthu adadzachitire ndi momwe mipingo idzachitire momwe mafuko athu adzachitire ndi momwe mulungu adadzachitire ndipo ife tikuziona izo zonse zili pomwe apa pa ife oh izo zimadzoza chikhulupiriro chathu izo zimatisunthira ife kunja ku mikombero yayikulu mwaona izo zimatilekanitsa ife kuchoka ku zinthu zina za mdziko mwaona zilibe kanthu kaya ndife ang'ono chotani kapena ndife apang'ono chotani kaya tikusekedwa mochuluka bwanji kunyodogoledwa sizipanga kachiduswa kakusiyana ndizo zonse ife tikuona izo pali china chake mkati mwa ife ife tinakonzedweratu kuti tidzalione ora ili ndipo palibe kanthu kati katilepheretsa ife kuti tilione ilo amen pano Mulungu walankhula izo zachitika kale ife tikuziona izo oh momwe ife tikuthokozera Mulungu chifukwa cha izi oh ndiye izo zimatulusa chikhulupiriro chako pamene ife tikuona zinthu izi zikuchitika apa tsopano pano kachiwiri ife tikuwerenga kuti Mose analemekeza chitonzo cha Khristu zolemeretsa zazikulu kuposa chuma cha Igupto tsopano iye analemekeza chitonzo cha Khristu tsopano kumbukirani chitonzo cha Khristu onani pali chitonzo mukutumikira Khristu ngati iwe uli wotchuka kwambiri ndi dziko ndiye iwe sungakhoze kutumikira iwe sukutumikira Khristu ayi iwe sungakhoze chifukwa inu mukuona pali chitonzo chimene chimapita ndiko dziko nthawi zonse lachita chitonzo kutali kumbuyo uko zikwi za zana zapitazo kunali chitonzo chimene chinapita ndiko ndipo Mose kuti akhale farao iye anali farao wotsatira mwana wamwamuna wa farao ndipo iye anali kudzakhala farao wotsatira ali nako kukondedwa pakati pa wanthu ndipo komabe iye analemekeza esteem amatanthauza kulemekeza iye analemekeza chitonzo cha Khristu kukhala zinthu zazikulu kuposa zonse zimene Igupto akanakhoza kukwanitsa kumupasa iye Igupto adali mu manja ake koma apobe iye anadziwa kutenga njira ya Khristu chinali chitonzo koma iye anali wokondwa kwambiri kudziwa kuti panali china chake mkati mwake chimene chinamupanga iye kulemekeza mafikidwe awo a Khristu chitonzo cha Khristu kani chopambana kuposa zokongola zonse zimene iye analowamo iye anali ndi cholowa mkati mwa iye chimene chinali chopambana kuposa chimene cholowa chakunja chinali chitamupatsa iye oh ngati ife tikanakhoza kukhala monga chomwecho lero ndikulola mzimu woyera udzoze icho chimene ife tili nacho mkati mwathu chikhulupiriro chimenecho ku moyo wa umulungu wopatulidwira kwa Khristu tsopano ndi chikhulupiriro chotero ngati ichi chimene iye anali nacho iye anazindikira ndipo iye anachesa chitonzo chimenecho ulemu lero wina wake akhoza kunena hey kodi ndiwe mmodzi wanthu ameneyo amenewo chabwino ndiwe baso manyazi pangono nao iwo koma iye anachesa izo chuma chopambana kuposa dziko lonse chifukwa chakuti panali china chake mwa iye timene iye amakoza kuchiyankhula ndikunena inde ine ndikuchiyesa ichi ichi ndicholemekezedwa mwapamwamba ine ndine wokondwa kukhala mmodzi wa iwo mwaona ine ndili wokondwa kudziwerengera ine mwini ngati wachihebri ndipo osati wachiigupto akhristu lero ayenera kunena chinthu chomwecho ine ndili woyamikira kudziyesa ine mwini mkhrisitu kudzilesa ku zinthu za dziko ndi dongosolo la dziko osati basi ngati membala wa mpingo koma ngati mkhrisitu wobadwa kachiwiri amene amakhala mmoyo molingana ndi lemba ngakhale ine ndidatchedwa ngakhale ndi ziwalo za mpingo wotentheka komabe ine ndikuchiyesa icho chopambana chinthu chopambana kuposa chimene ngati ine ndikanakhala munthu wotchuka kwambiri mu mzinda kapena mufuko ine ndikanasankha kukhala icho kuposa president wa United States kapena mfumu pa dziko lapansi inu mukuona ine ndikulemekeza icho mwapamwamba kwambiri chifukwa mulungu muchifuniro chake maziko a dziko asanakhalepo dziko anandiona ine ndipo anayika mbewu yaing'ono mmenemo kuti chikhulupiriro changa chidzauluke pamwamba pa zinthu izi za mdziko ndipo tsopano iye wandiitana ine ndipo ine ndikulemekeza malo wanga monga paulo ananena iye ankalemekeza udindo wake mwapamwamba onani ndipo kuti mulungu anali atamuitana iye kuchokera pa kukhala mphunzitsi wamkulu ngati gamaliyelo koma paulo anali atayitanidwa kukakhala nsembe chifukwa cha khristu mwaona tsopano chinthu chomwecho zindikirani ndi chikhulupiriro chotero iye sanatalire konse pakupenya kwake zimene iye akanakhoza kuzipenya tsopano iye sanaone kanthu kunja uko koma gulu la anthu ogwira matope akapolo mundende akuphedwa tsiku lililonse kumenyedwa ndi zikwapu kusekedwa zikhulupiriro zawo zachipembezo zinali zotentheka ndipapo panali farao akukhala pa mpando wachifumu amene sankadziwa kapena kulemekeza kalikonse zokhuza chipembezo chawo iye sankadziwa kanthu za zimenezo iye anali wachikunja kotero iye basi ndi chithunzi chotani cha lero ndipapo icho chili chipembezo chosiyana ndipo momwe kuli ngati mose uyu komabe mu mpando omwewo ndi president kapena munthu wotchuka farao kuti atenge malo ake pa imfa yake ndipo iye anali munthu wachikulire ndipo komabe mose anaganiza kuti kuitana uko iye ankayang'ana kunja uko ndipo zenera lomwelo limene farao ankayang'anira kunja chifukwa iye anali mu nyumba yake ndipo farao ankayang'ana kunja ndipo anawaona anthu awo amene anali kukwezera mmwamba manja awo ndipo iwo amatenga chikwapu ndikuwamenya iwo mpaka imfa chifukwa iwo anali kupemphera iwo ankayendesa lupanga kupyola mwa iwo chifukwa iwo ankalephera ndithu kuti asamvere pa nthawi iliyonse ndikuwapanga iwo kugwira ntchito mpaka matupi awo ang'ono okalamba kugwa ndikuwapatsa iwo theka lokwanira kuti adye chabwino iwo sanali kanthu koma gulu lawotentheka osati umunthu mkomwe ndipo komabe mose chikhulupiriro chija mwa iye chinayang'ana pa iwo ndipo iye anati iwo ndi wanthu odalitsidwa a mulungu amen ine ndimakonda zimenezo ndi chikhulupiriro choterocho maso ake sanagwere pakukongola kwa igupto iwo anagwera pa lonjezo la mulungu diso lake la mphungu la chikhulupiriro linapenya kupyola kukongola kwa igupto iye anakumbukira iye akukhala mphungu tsopano iye ndi mneneri ndipo diso lake la mphungu limakwera pamwamba pa zinthu zimenezo momwe ine ndimakondera izo mayi mowirikiza kangati lero akhristu amadalira pa mphamvu zawo ndi za zimene iwo akhoza kuona kapena zimene iwo akhoza kumvetsa mmalo mwa chikhulupiriro chawo kuti udalire pa chimene iwe upenya ndi diso lako ndi kukongola monga inu akazi ine ndayi zonse ndikuitana kwa inu zakuti inu muzilola tsitsi lanu kukula inu musati muzivala zopakapaka inu muyenera kumachita ngati madona ndi akhrisitu iwo akayang'ana kunja pa nsewu ndi kuona akazi lero atavala mopanda khalidwe chabwino iwe umaganiza chabwino iye ndi wa mu mpingo bwanji ine sindingakhoza kuchita zimenezo Mwaona? Ndipo, iya madula tsitsi lake bwanji. Chifukwa chiyani ine sininga koze kuchita zimenezo. Chabwino, iya maoneka kukhala basi wokoma ndi walunda lochuluka. Ndi umuntu umenene ndilibe mkomwe. Chabwino, chifukwa chiyani ine sininga koze kuchita zimenezo. Ine ndiyenera kuchita zimenezo. Pamene iwe uchita zimenezo, iwe umaumisa chikhupiro chako. Mwaona? Iwe sumachipatsa chikhupiro chako mwa iwokula. Yambani paizo monga ine ndanenera une wakanati mbale Branham ziko wanthu amakutenga ninu ngati mneneri inu sibuyenera kumawaza zira akazi monga choncho ndi amuna chifukwa cha zinthu izi inu muyenera kumawaphunzitsa iwo momwe angalosele ndi kulandira mphatso ine ndinati ine ndingakhoze bwanji kuwaphunzitsa iwo algebra pamene iwo sakudziwa mkomwe abc wawo mwaona. Tsopano, tingoyambira kuchokera pamenepo, dziyereseni nokha kotero, kuti pamene inu muyenda pa nsewu, inu muzioneka ngati mkhrisitu muli monse, onani. Ndiyeno muzipita kukachita ngati mmodzi, mwaona? Ndipo inu simungakhoze kuchita izo mwa inu weni. Izo ayenera kukhala naye Khrisitu atadza mkati mwanu. Ndipo ngati mbewu iyo ikugona mmenemo, ndipo kuwala uko nkuigunda iyo, iyo ibwera kumoyo. Ngati iyo sibwera kumoyo, apo panalibe kanthu pamenepo koti kabwere kumoyo. Chifukwa izo zedi zinasimikizira icho pawena, onani? Iyo imabwera kumoyo mwansanga pamene kuwala kuigunda iyo. Ndicho chidzudzulo kwa akazi ine ndikudziwa amene akumvetsera kwa tepi kapena adzamvetsera kwa iyo. Ndicho chidzudzulo kwa inu mlongo icho chiyenera kukhala. Icho chiyenera kukhala chifukwa icho chimasonyeza. Ine sindikusamala chimene inu mwachita. Inu mwina munali achipembedzo moyo wanu wonse. Inu mwina munakhalapo mu mpingo. Bambo anu mwina ndi mtumiki kapena amuna anu mwina anali mtumiki. Koma malingana ngati inu simumvera mawu a Mulungu izo zikusonyeza kuti mulibe moyo mmenemo. Pamene inu muona chinthucho chitatulutsidwa ndipo moyo wa mzimu woyera penyani iwo pamene iwo ukuwagunda wena. Onani chimene iwo amachita. Ngati iwo ukubweretsa icho pa iwo palibe chodabwisa chifukwa. Chodani mchizudzulo chodani kwa afarisi aja amene ankamutcha Yesu pamene iye anakhoza kuzindikira malingaliro awo. Iye anawatcha iwo Belezebule. Ndipo hule laling'ono lija linati bwanji munthu uyu ndi Mesiya. Lemba limati iye adzachita izi. Onani mbewu yokonzedwe lapi ija inali kugona mmenemo. Ndipo pamene kuwala kunayigunda iyo, iyo inadza kumoyo. Inu simungakhoze kuyisunga iyo pansi, inu simungakhoze kubisa moyo. Inu mukhoza kutenga ndi kusanulira konkire pa mulu wa mudzi ndi kupha iwo muchilimwe. Dzinja lotsatira udzu wanu wachuluka uli kuti mozungulira kumene mphepete mwa konkire. Chifukwa mbewu yophuka iyo pansi pa mwala umenewo pamene dzuwa liyamba kuwala inu simungakhoze kuyigwira iyo. Iyo idzaphiripita njira yake mozungulira kupyola pamenepo ndi kutulukira kumene mphepete mwa iwo ndi kutulutsira mutu wake mmwamba ku ulemelero wa Mulungu. Onani inu simungakhoze kubisa moyo pamene dzuwa liugunda moyo wa zomera izo ziyenera kukhala moyo. Ndipo pamene mzimu woyera ugunda moyo wa mwamalemba umene uli mwa munthu iwo umabereka chipaso chake pomwepo kumene mwaona. Kotero mosasamala kuti ndinu woona ndi woona mtima chotani momwe inu mumanenera kuti simuli ndi kuyankhula kunena kuti iwo anali akazi awo akuvula izi zovala zoyipa izi ndi zinthu kunja uko wozivula wamba basi wa munsewu. Ngakhala iwe sukukhulupirira kuti iwe uli iwe sungakhoza kudzipanga iwe kukhulupirira. Iwe ukhoza kutsimikizira kuti ndiwe wosalakwa pa chigololo koma mu buku la Mulungu iwe ukuchita chigololo. Yesu anati aliyense amene ayangana pa mkazi namukhumbira iye wachita kale chigololo ndi iye mu mtima mwake. Ndipo inu munadzipereka nokha mu chikhalidwe chimenecho. Onani inu simungakhoze kuziona izo kupatula ngati moyo umenewo uli mmenemo. Inu mukuyang'ana pa wina wake, inu mukuyang'ana ndi kunena chabwino, ine ndikumudziwa mlongo Yonasi, mbale Yonasi ndi iye ndi mlaliki, mkazi wake amachita izi ndipo amachita izo. Ine sindikusamala chimene izo zimachita, awa ndi mawu. Yesu anati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza koma wanga akhale woona ndi Baibulo. Ndipo pamene kuwala uko kuigunda kwenikweni iyo, iyo iyenera kubwera kumoyo. Iyo iyenera basi kubwera kumoyo. Tsopano Disola likulu la Mose, disola ake la mpungu, linayangana kupyola kukongola kwa Igupto. Mkristu wokhulupirira weniweni lero, zilibe kanthu zimene mpingo unena, zimene wina aliyense anena. Pamene kuwala uko kuigunda iyo, iwo umaona kutsimikizira kumene kwa Mulungu. Lawila moto lija litapachikika pamenepo, ndipo zizindikiro ndi zodabwisa, zimene zinalonjeza, lemba likuikidwa, ndipo iyo imabwera kumoyo. Zilibe kanthu kayandi yaing'ono chotani, ndipo ndi angati mukuchepa, gulu la Mulungu ndawi zonse lakhala muochepa, mwaona? Musati muope zapang'ono, nkhosa zapang'ono, ndi chifuniro chabwino cha Atate wanu kuti akupatseni inu ufumu, mwaona? Iwo anazigwira izo. Mulungu ali wokakamizidwa kuwatumiza iwo mkati kuchokera kuchipembedzo chilichonse, dongosolo lililonse kulikonse kuti achione icho ngati iwo ali wokonzedweratu kumoyo. Yang'anani pa Simoni wachibulire, wokonzedweratu kumoyo. Pamene Mesiya anabwera mukachisi, mumaonekedwe a mwana mmikono ya mayi ake. Simoni kumbuyo, muchipinda kwina kwake akuwerenga, mzimu woyera unamuukisa iye, pakuti iye anali kuyembekezera. Moyo umenewo unali mwa iye, iye anali ine sindidzafa, mpaka ine nditamuona Khristu wa Ambuye. Ndipo mmenemo munali Khristu wa Ambuye mukachisi, mzimu woyera unamutsogolera iye kuchokera ku ntchito yake kunja, ndipo anayenda pansi kupyola pamenepo ndi kumunyamula mwana ameneyo ndi kuti mulole wa ntchito wanu amuke mu mtendere, pakuti maso anga aona chipulumutso chanu. Apo kanali mkazi wa khungu wachikulire mu ngodya wa dzina la Ana, amene ankatumikira Ambuye usana ndi usiku. Iye na Yesu anali kuneneratu ndi kumati Mesiya akubwera, ine ndikukhoza kumuona na iye akubwera. Komabe iye anali wakhungu pa nthawi yomweyo, pamene iye anali kumeneko, moyo waung'ono uwo umene unali mwa iye, umene unali kuneneratu, iye adzakhala kumeneko, iye adzakhala kumeneko, iye adzakhala kumeneko. Iye moyo womwewo kuwala kunadza mkati mwa nyumba mwa maonekedwe a mwana, ngati mwana wapathengo atakulungidwa mu nsalu zake zapagoli, akubwera kupyola mu nyumbayo. Ndipo mzimu woyera unamugunda mkazi wa khungu wachibulireyo, ndipo iye anabwera mwa mzimu, anatsogoleredwa kupyola mwa anthuwo. Ndipo anayima pali mwana uyu, ndipo anamudalisa mayiyo, ndipo anamudalisa mwanayo, ndipo anamuza chimene chiti chidzakhale tsogolo la mwanayo. Onani, wokonzedweratu kumoyo, mwaona? Taonani pa iwo, panalibe dazeni la iwo. Apo panali mioyo isandira miyoka, inapulumusidwa mu tsiku la Nowa. Osa ndi wochuluka kwambiri, koma onse amene anadzozedwera kumoyo anadzamo pa nthawi imeneyo. Onani momwe mzimu woyera umagwira ntchito mu mbado uliwonse. Wakoka wanthu. Tsopano ife tikupeza kuti chikhulupiriro cha Mose chinamutsogolera iye kuti ayang'ane chimene chikanadzakhala osati chimene chinali. Yang'ana pamawa mʼmalo mwa lero. Yang'ana palonjezo mʼmalo mwa zokongola. Yang'ana pa wanthu mʼmalo mwa bungwe. Mwaona? Mulungu anachita zimenezi. Lot amakhoza kuona kukongola kwa kulemera uko mu Igupto kapena uko mu Sodom. Lot amakhoza kuona mwayi wa kuchuluka kwa ndalama. Lot amakhoza kuona mwayi wa pamene iye anayang'ana cha ku Sodom, ndipo iye akanakhoza mwina kukhala kokhala kuti iye anali mu Hebri. Iye akanakhoza kukhala munthu wopambana kumeneko, chifukwa iye anali thunthu lopambana la luntha ndiponso mzukulu wa Abraham. Kotero iye anasankha kupita cha ku Sodom. Luntha la Loti linamutsogolera iye kuti aone kukongola kwa kulemera. Luntha la Loti linamutsogolera iye kuti aone dalitso la kukongola. Koma chikhulupiriro chake chinali chitawumitsidwa kwambiri ndi zimenezo, iye sanawuone moto umene umati udzawononge moyo wa mtundu umenewo. Ndipo ndipo momwe wanthu aliri lero. Iwo amaona mwayi wakukhala abungwe lalikulu. Iwo amaona mwayi wakukhala ndi mayimidwe achitukuko ndi wanthu amu mzinda. Koma iwo samaona mwayi, iwo samaona kuti chikhulupiriro chawo chikuwumitsidwa. Mutandilola ine ndibwereze izo, kotero kuti zisamvetsedwe molakwika. Agazi lero iwo monga ine ndimanenera iwa akufuna kuti iwa akufuna azichita ngati akaswiri apa kanema amuna lero akufuna kuchita ngati osekesa pa television alalipi lero akuoneka kuti akufuna kupanga mipingo yawo monga mphanga ina yamakono ya mtundu wina nimembala ndi zina zotero. Iwo akuona mwayi mwina mwake wakukhala bishop kapena woyang'anira wamkulu kapena china chake monga izo ngati iwo ali azipitirira mogwirizana ndi mpingo kusalabadira malemba pamene iwo ali patsogolo pawo pomwe ali otsimikiziridwa bwinobwino mwa mphamvu ya Mulungu ndipo mwa mawu a moyo a Mulungu akukhala moyo mwa wanthu komabe iwo sakuwafuna iwo iwo amati ife sikufuna kusokonezedwa ndi china chake chonga ichi icho chidzalandisa khadi la chiyanjano lawo icho chidzachotsa dongosolo lawo la chipembedzo komabe munthu woona mtima monga Loti akukhala pansi mu Sodomu akudziwa kuti izo ndi zolakwika mwaona mwaona kodi iwo akuchita chiyani pamene iwo akuchita izo iwo akuwumitsa chikhulupiriro cha chimene chimene iwo anali nacho izo sizingakhoze kugwira ntchito tsopano Mose anapereka njira kwa zimenezo ndipo iye anakhazika chikhulupiriro chake chinawumitsa dziko kapena chikhulupiriro chako chidzawumitsa kukongola kapena kukongola kudzawumitsa chikhulupiriro chako tsopano iwe uyenera kutenga chimodzi kapena chinzache ndipo inu mukuona baibulo silisinda Mulungu samasinda iye ndi Mulungu osasinda ndipo tsopano ife tikupeza lero kuti wanthu a tsiku lino onani iwo amayang'ana ku zinthu zazikulu bungwe lalikulu ine ndine wachakuti ndi chakuti mwaona ndipo iwo amapita ku musuko ndipo onani apo palibe kusiyana ndi anthu a munsewu apo palibe zinthu zina iwo ali nacho china chake chaluntha ndi kumapitabe pamene iwe uyankhula za machiriso a uzimu lawira moto kuwala kwa Mulungu iwo amati ndiyo misala mwamuna anatenga chithunzi cha mngelo wa Ambuye tsiku lina mtumiki wa Baptist ndipo anaseka pa icho onani ndiwo ndiwo mwano mwaona palibe chikhululukiro kwa zimenezo ndicho chimene Yesu anati onani ndiwo mwano pamene inu muona iwo ukuchita ntchito zomwezo zimene Khristu anachita ndipo iye anati pamene iwo anaona ntchito zimene zomwa Khristu iye anali nsembe ndipo iwo anamutcha iye Belezebule mdielekezi pakuti chifukwa iye anali kuchita zimenezo ndipo tsopano iwo akuti iye anati ine ndikukhululukirani inu chifukwa cha izo koma pamene mzimu woyera udzadza kudzachita chinthu chomwecho inu mukalankhula liwu motsutsa iwo icho sichidzakhululukiridwa mu dziko ili kapena dziko lili kuzalo mwaona mawu amodzi wokha ndi chonse chimene iwe uyenera kunena motsutsa iwo mwaona chifukwa ngati moyo umenewo ngati iwe wakonzedwera ku moyo wa muyaya ndiye moyo umenewo udzatulukira pamene iwe uwuona iwo iwe udzawuzindikira iwo monga mkazi wang'ono pa chisime ndiwena wosiyana koma ngati iyo mulibe mmenemo iyo singakhoze kubwera ku moyo pakuti palibe kanthu pamenepo koti abwere nako ku moyo monga mayi wanga achikulira ankakonda kunena iwe sungakhoze kupeza magazi kuchokera mu ntanaposi chifukwa mulibe magazi mwa iye tsopano ndicho chinthu chomwecho ndipo izo zimawumitsa chikhulupiriro cha ching'ono chimene iwe uli nacho Loti anali kuona kukongola koma iye analibe chikhulupiriro chokwanira kuti awone moto umene ukanadzawononga kukongola koteroko ine ndikudabwa ngati ife tili nazo lero ine ndikudabwa ngati ife chabwino ngati akazi amene akufuna kukhala wotchuka amene akufuna kumachita monga akazi ena wonse mu mpingo ngati iwo aona kuti iwo akufuna kuti achite ngati wena wonse iwo akhoza kuona mwayi wakukhala mkazi wokongolerapo mwakudzipaka utoto iwo akhoza kumuona mkazi wokongolerapo mwakukhala nawo maonekedwe aumwana pakudula tsitsi lawo ndikumachita monga wena ayenawo kapena kaswiri wa kanema koma ine ndikudabwa ngati izo sizinawumitsa chikhulupiriro chawo podziwa kuti baibulo limanena kuti mkazi amene amachita zimenezo ali mkazi wosalemekezeka ndipo mkazi amene amavala chovala cha mwamuna ali tembelero pamaso pa Mulungu zazifupi ndi zina zotero ndi akabudula amene iwo akumavala ndipo izo zimakhala basi zokhuthala kwambiri mpaka kamakhala kachitidwe kanthawi zonse ka anthu kumachita zimenezo ine ndikudabwa ngati iwo sawumitsa chikhulupiriro cha ching'ono kumene chimene inu muli nacho ngakhale kuti muzipita kutchali chinu mukuona ndicho chinthu chimene icho chimachita Loti anachita chimenecho ndipo icho chinamuwumitsa iye ndipo icho chinawumitsa anthu ake ku usiku iwo sama kuoza kuona ichi koma Abrahamu ndi chikhulupiriro chosimikizidwa malume wake iye sana yang'ane ayipa kukongola iye sankafuna kanthu kochita nako kalikonse kameneko ngakhale iye amayika kukhala movutika ndi kukhala moyo mwa iye mwini ndipo Sara ankakhala kujaku mu chipululu kumene kunali kovuta kukhala pa nthaka yowuma koma iwo anaona osati kukongola kamene kutheka kori akhale wotchuka Sara mkazi wokongola kwambiri mu dziko Baibulo linanena choncho iye anali wokongola wokongoletsetsa wa akazi onse ndipo tsopano iye mpaka anakhala ndipo anamvera mwamuna wake mpaka na iye ankamutcha iye mbuye wake amene Baibulo limalozerako mpaka cha muchipangano chatsopano linati amene ana akazi ake inu muli malingana ngati inu mumvera chikhulupiriro onani anamutcha mwamuna wake mbuye wake ndipo mngelo wa mbuye kuchezera kachisi wawo ndi kapena msasa wawo waung'ono kumeneko ndipo anawauza iwo iwo analipenga kale nyumba yoti azikhalamo amakhala kumeneko ku mayiko owuma ndipo ndinu pamenepo inu mukuliona tsiku likufanizisidwanso kachiwiri chimodzimodzi basi monga zinalili pamenepo tsopano Mose ndi chikhupiro chake chachikulu apanso akanakhoza kunena ayi ku zinthu zimene zilipo za dziko lilipoli ndi kupanga kusankha kolungama iye anasankha kuvutika zosautsa ndi wanthu a mulungu iye anasankha kupita ndizo chifukwa chiyani chikhulupiriro chake iye anaona lonjezo iye anaona nthawi yotsiriza iye anaona mpaka mumawa ndipo iye analola chikhulupiriro chake kumasuka ndipo iye sanapereke chidwidwi zimene maso ake anaona muzotheka pano kuti iye anali farao ndipo anali wori akanakhala farao iye anayang'ana komwe mpaka mumawa oh ngati wanthu angakhoze kokha kuchita chimenecho sanaone dziko lilipoli ngati iwe uyang'ana pa dziko lilipoli iwe upanga kusankha ndi ilo bisani maso anu kwa ilo ndipo yang'anani pa lonjezo la mulungu kutali mpaka mumawa mwachikhupiro chake iye akanakhoza kusankha iye anasankha ndithu kuti atchedwe mwana wamwamuna wa Abrahamu ndipo anakana kuti azitchedwa mwana wamwamuna wa farao iye akanakhoza chotani pamene ufumu wonse wa mphumu igupto anali atali kwapula dziko iye anali mfumu ya dziko ndipo anali mnyamata wachichepere wa usinkhu wa zaka makumi anayi apa zitakonzeka kuti atenge mpando wachifumu koma iye sankangana konse pa luntha lake taonani pa akazi amene akanakhoza kugona momuzinga iye tsiku ndi tsiku miyanda ya iwo taonani pakukongola kukhala ndi kumamwa vinyo ndi kupenya kudzivula kuti amdolole pamaso pa iye pamene iwo amavina ndi kumukupiza iye ndi ndipo akazi ochokera konse konse mu dziko ndi ngale ndi chuma ankhondo ake kunja uko chinthu chokha chimene iye anali choti achite ndi kukhala ndi kudya chakudya chake chabwino ndi kunena tumizani tumizani khamu la ankhondo nambala yakuti ndi yakuti kutsikira ku yakuti ndi yakuti katengeni fuko limenelo ine ndikukhulupirira ine ndikungolifuna ilo ndicho chonse chimene iye akanatazichita kukhala pamenepo ndipo iwo akumukupiza iye ndikugwira kamwa yake yotsekuka kulola odzivula okondeka ovula modolola atsiku limenelo atsanulire vinyo mkamwa mwake kumudyesa iye chakudya chake ndi mikono yawo itamukumbatira iye akazi onse okongoletsetsa mu dziko kukongola konse kumene kunali kumeneko kunali kutagona pomwepo pambali yake koma kodi iye anachita chiyani iye anayang'ana kutali kwa izo iye ankadziwa kuti moto unalipo okonzekera izo iye ankadziwa kuti imfa inagona mu mzere umenewo mwaona iye ankadziwa kuti iyo inali ndipo iye anayang'ana chakugulu la wanthu onyozeka ndi okanidwa ndipo mwa chikhulupiriro iye anasankha kufutika chikonzo cha khristu ndikuditha iye mwini ine ndine mwana wamwamuna wa Abrahamu ine sindine mwana wamwamuna wa farao uyu ngakhale inu mundipange ine bishop kapena dikoni kapena archbishop kapena papa ine sindine mwana wamwamuna wa chinthu ichi ine ndine mwana wamwamuna wa Abrahamu ndipo ndidzipatule ndekha kuchoka ku zinthu za dziko amen amen ndi amen mwachikhulupiriro anachita zimenezo Yana ina kukongola kutali. Yana nenga zoteka za kukala bishop wotsadila. Yana nenga zoteka za kukala ali bishop wotsadila. Kapena yanga ni wankulu wotsadila pachisango chinacho. Kapena chilichonse chimene icho chinali. Yana ika izo kutali. Yana kana kuyanga na paizo. Tsopano yali nji kala bishop ine ndikana mayenda ndikulowa ndipo anthu nkumati abambo oyera kapena adokotala akuti ndi akuti kapena mkulu wakuti ndi wakuti momwe iwo ali adzadi atumiki onse pakusongana azidza ndi sisita ine pansana ndikunena kunena mnyamata munthu uyo ali ndi china chake ine ndikukuza iwe kala chete apa pakubwera bishop onani kumene iye anena ndicho lamulo onani apa pakubwera wakuti ndi wakuti anthu adzawulukira pa dziko kukakhala kukamuona papa ndikumupsopsona phazi ndi mphete ndi zina zotero motani ndichotheka chanji kwa katolika ndichotheka bwanji kwa aprotestanti kuti akhale bishop kapena mpenyi wamkulu kapena china chake munthu wina wamkulu mubungwe kuyang'ana ngakhale koma inu mukuona diso la chikhulupiriro limayang'ana pamwamba pa zimenezo ndipo iwe umaona mapeto a izo kumusuko zimene mulungu amalili chonsecho chidzawonongedwa chikhulupiriro diso la mphungu lija limakukwezera iwe pamwamba pa izo ndipo iwe umaona mawa osati lero ndikusankha kutchedwa mwana wa mwamuna wa Abrahamu farao wopanda chikhulupiriro ankawaonana mulungu ngati wotentheka wopanda chikhulupiriro iye anawapanga iwo akapolo chifukwa iye sankachita mantha ndi chimene iye ankayankhula iye analibe mantha ndi mulungu iye ankaganiza kuti iye anali mulungu iye ankaganiza milungu yake imene iye ankayitumikira kuti iye anali bishopu iye anali woyang'anira wamkulu wa onse milungu yake ndiyo imene inachita zimenezi popanda kanthu kwa chinthu ichi apa kotera iye anawapanga iwo akapolo iye ankaseka pa iwo kuwanyoza iwo basi monga anthu anachitira lero chinthu chomwecho chimodzimodzi chikhulupiriro cha mose chinawaona iwo mu dziko lolonjezedwa anthu odalitsidwa iyo mwina inali ndewu yayikulu kuti awatengera iwo kulonjezo koma mose anasankha kupita ndi iwo momwe ine ndikanakhoza kukhala pa izo koma nthawi yanga ikupita kutali mwaona zindikirani icho mwina chinali chinthu cholimba kuwatembenuza anthu awo pamenepo iwe uyenera kupita ndi kukhala nawo iwo iwe uyenera kukhala mmodzi wa iwo ndipo iwo alikale alunda kwambiri mwakuti iwe sungakhoze kuwasuntha iwo mwaona koma apo payenera kukhala china chake chidachitika kunja uko apo payenera kukhala chauzimu chikuonetseredwa pamaso pawo icho chikhala chinthu cholimba mabungwe adzakukangira iwe pansi ndipo zinthu zonse izi zidzachitika ndizo zoopsa chimene iwe uyenera kuchita komabe panga kusankha kwako ine ndine mmodzi wa iwo eya chikhulupiriro chake chinachita zimenezo chikhulupiriro chake chinathetheka inde bwana iye anaona izi icho chinali chinthu cholimba kuwatengera iwo kulonjezo limenelo koma iye anatenga kusankha kwake kuti apite ndi iwo chonchobe mosasamala za zomwe iwo anachita kwa iye ndi momwe iwo anamukangira iye pansi iye anapita chonchobe iye anali kupita kunja ndi iwo zona ine ndikuyembekezera inu mukuwerenga chabwino pita nawo iwo chonchobe kapange ukhale mmodzi wa iwo ndipo kulondola chifukwa ndiyo ntchito yako mwina inali ndewu yolimba ndipo zambiri zoti udutsemo koma upitebe muli monse koma chikhulupiriro chake chinamutsogolera iye kuti atenge kusankha kwache kwa mawu ndipo sati kukongola iye anatenga mawu ndiyo chimene chikhulupiriro cha mose chinachita pamene chikhulupiriro chiyang'ana pa chachabechabe cha mulungu kumbukirani apa panali kukongola tsopano dziko zapamwamba mfumu ya dziko ndipo kodi anali kuti wolonjezedwa ndi mulungu mudzenje la matope wopanda matope koma pamene chikhulupiriro chiyang'ana pa chachabechabe cha mulungu icho chimalemekeza icho kwakukulu ndi mwamtengo wochuluka kuposa zopambana zimene dziko lingakhoze kuonesa inde bwana pamene chikhulupiriro chiyang'ana pa icho pamene chikhulupiriro chingakhoze kuyang'ana icho pamene chikhulupiriro mu mawu chingakhoze kuona mawu akukwaniritsidwa ndicho choposa kukongola konse ndi za alikibishopu ndi china chimtosi imene iwe ungakhoze kuchikamba chikhulupiriro chimachita zimenezo mwaona You can see the worst, the despised, the rejected, the people in your life. Let your first faithful servant get him out. Let your best servant over new. Ditzele mekeza ito, utari ma mailos, milioni pa mwamba kuposa, chopama na jimene dziko, linga koze kupeleka. Amen. Momo mwepe, nima imbira nyimbo isha. Inenditzele nga njira, njio nyozelu, hapa ngono amulungu, maona. Oh my. Or he sees what God wants done. Oh, he's a man. Ito chimapenya chimene Mulungu akufuna ndi chimene Mulungu akufuna kuti chichitidwe ndipo chikubiyo chimagwira ntchito kupyolera mu chimenecho chikhulupiriro ndi chandamale chapatali chamasompenya ito chimafoketsa kupenya kwake ito chimagwiritsitsa patandamale amen wombera wabwino aliyense amadziwa zimenezo mukuona kuli ndito chandamale chachitali ndito tele tikopo ndito chopenyera kutali. Ito, iwe supenyela pozungulira apa. Iwe sumagwisa ntchito zopenyela kutali kuti uyang'ane kuona nthawi imene ili. Onani. Iwe sugwisa ntchito izo koma iwe umagwisa ntchito zopenyela kutali kuti uyang'ane patali komwe. Ndipo chikhulupiriro timachita zimenezo. Chikhulupiriro timanyamula zopenyela kutali za Mulungu. Ziwiri zonse za izo. Mbali zonse. Chipangano cha sopano ndi chakale. Ndikuona lonjezo lililonse limene iye anapanga. Ndipo chikhulupiriro chimaona ilo patali. Ndipo chikhulupiriro chimasanga izo. Mosasamala chimene za pakali pano zinena apa. Iye amayang'ana kumapeto. Iye samatsitsa kupenya kwake pansi kuti ayang'ane mbali iyi. Iye amayang'ana kunja kutali. Iye amasunga katsitsi kolondolera pakati penipeni pa mawu. Ndicho chimene chikhulupiriro chimachita. Ndicho chikhulupiriro chimene chilimwa munthu chimene chimachita zinthu zimenezo. Tsopano penyani. Chimene Farao ankachitcha chakuchitcha. Chimene Farao ankachitcha chopambana. Mulungu ankachitcha temberero. Farao akanakhoza kunena. Taona Mose apa. Bwanji. Ndiwe Farao wotsatira. Ine ndidzapereka mandawa kwa iwe. Pamene ine ndidzachoka kuno. Ine ndidzapereka ndodo iyi. Iyo ndi yako. Mwaona. Tsopano ichi chachikulu. Iwe okakhala munthu wamkulu Mose. Iwe okakhala bishop. Iwe okakhala ichi icho. Chapena chizaki. Usali kuti siye ife. Iwe okhale kwa mkuno. Koma inu mwona. Iye ankazita izo zopambana. Koma Mulungu anali. Izo zinali tembelero. Zobona akazino. Taganizani minute. Kotelonso inu amuna. Chimene dziko limachitsa chopambana. Mulungu amachitsa uve. Kodi Baibulo silimati ndicho temberero kuti mkazi azivala chovala choyenera mwamuna. Ndipo inu mukenza kuti ndinu ochenjera pochita zimenezo. Mwaona. Inu mukungoonetsera nofu wachikazi kwa mdiyerekezi. Ndipo ndizo zonse. Kotero musati muzichita zimenezo. Ndipo amuna inu. Amene mumakhala moyo kwa zinthu za mdziko. Ndikukanganira. Ndikukakamira kutsatira izi. Ndipo amuna inu. Opanda ulemu wokwanira pa inu kuti muwapange akazi yanu ndi zinthu. Kuti asiye kupanga zimenezo. Manyazi pa inu. Ndipo mkumazitcha nokha na amuna a Mulungu. Zikuoneka ngati chisodomu kwa ine. Mwona. Osali kupweleka kumvelera kwanu koma kukuza ninu choonadi. Chikondi chimakonza. Icho nthawi zonse. Mai amene sanga samale mwana wake ndikumukonza iye, ndikumukwapula iye, ndikumupanga iye kusamala sali mochuluka mai kwa iye ndikokulondola. Tsopano, ndipo penyani chimene chikuchitika tsopano. Mose anapenya ichi mwa masompenya wake. Ndipo Farao ananena kuti ichi ndichopambana. Mulungu anati ndi temberero. Kotero Mulungu. Mose anasankha chimene Mulungu ananena. Tsopano zindikirani. Chikhulupiriro chimapenya chimene Mulungu akufuna iwe kuti upenye. Mwaona. Chikhulupiriro chimapenya chimene Mulungu akupenya. Ndipo kuganizira ndi mphamvu zimayang'ana chimene dziko likufuna kuti inu muchione. Zindikirani. Kuganizira. Bwanji. Ndi mphamvu za munthu chabe. Ndizo kuganizira kokha. Kwa kakumene izo ziri, sabwino. Kwa nizi, si sabwino basi. Maona. Nizoji modi modi basi. Pamene inu mubisa izo mawu izo. Nimene zizo siyana ndi mawu. Onani. Ye, nizoji mene ziko likufuna kuti inu muone. Kwa ma jikubiro. Si zima yangana basi menezo. Jikubiro. Zima penya jimene mulungu anena. Maona. Inu mguziwa, inu muma ponyela pansi zolingalira. Zolingalira, mbambu zolingalira. Zima yangana jimene ziko likufuna inu kuti muone. Chipembezo cha chikulu. Chabwino. Kwa hindi inu Kristu. Oo. Inendine what? Presbyteria, Methodist, Lutheran, ndi Pentecoste, kaya chiani, inendine icho, kapena chinacho, onani, kuri ndizo mpamvu. Inendine wampingo oyamba, inumukona, inendine katolika, inendine icho, onani. Inumu nena zimenezo, sobano izo, ndizo mpamvu zatu. Inumu magwanda kunena zimenezo, chufuka, njijibembezo, chinachake cha chikuru. Chabu ino, ife tulinao, mamembala ambiri pa fufubi, kuposa mpingo uri wonse mudziko, ona. Ife, koma pari mpingo weni umozi woka. Niko iwe suma jowi na iwo, iwe umabaduila mwa iwo, maona. Ndiwangari iwe, umabaduila mwa iwo, mulungu wa moyo, ama gwira nchito ye mwini kupiolela mwa iwe. Ndi kumadzipa ngisa ye mwini kudziwika, maona. Ndiko kumene mulungu amakhala mu mpingo wake. Mulungu amapita kuthali tsiku lilo samakhala moyo mu mpingo. Iye amakhala mu moyo wa inu. Inu ndinu mpingo wake. Inu ndinu mpingo wake. Inu ndinu kachisi amene mulungu amakhalamo. Inu mpingo wa mulungu wa moyo. Inu weni. Ndiko ngati mulungu wa moyo amakhalamo munthu wake wa moyo. Ndiye kuchita kwanu ndi kwa mulungu. Ngati si choncho, ndiye mulungu sali mmenemo. Iye sanga kupange ninu kuchita monga choncho. Pamene yani na mumau pano, dongo solo lake, musali muchita zimenezo, ndipo inu mukapita kukachita zimenezo. Onani, ndiko kulakwitsa. Pamene inu mukana iwo, ndiye izo zimasonyeza kuti moyo, suli nkomwe mwa inu, maona, ndiko kulondola. Chikhulupiriro, chinamutsogolera Mose kunjira yakumvera. Zindikirani, Mose anapangidwa, apo pali Farao wang'ono. Apo pali Mose wang'ono awira iwo okhala ndi mwana. Mose anaona chitonzo cha wanthu ndipo anachiwerengera icho chuma chopambana kuposa chonse chimene Igupto anali nacho. Ndipo iye mosogoleredwa ndi chikhulupiriro, iye anatsatira chimene chikhulupiriro chake chinanena mu mawu, ndipo icho chinamutsogolera iye ku njira yakumvera, ndipo potsiriza ku ulemerero wachisavundi osati nkudzafa mukukhalapo kwa Mulungu. Maonedwe ndi mphamvu zathupi zinamutsogolera ndi kukongola, zinamutsogolera Farao ku imfa yake ndi chionongeko cha Igupto, fuko lake, ndipo ilo linabwererenso chiyambireni. Ndi zimenezo. Ukayangana pa ichi, iwe ufa. Ukayangana pa icho, iwe okhala moyo. Tsopano panga kusankha kwako. Ndiyo chinthu chomwecho chimene Mulungu anayika patsogolo pa Adamu ndi Eva mʼmunda wa Edeni, maona? Mwachikhulupiriro, iwe uyenera kupanga kusankha kwako. Tsopano zindikirani, maonedwe anamutsogolera Farao ku imfa yake ndi kuchionongeko cha mzinda wake. Mose ndi chikhulupiriro chake sanamuope konse Farao, maona? Iye sana samale zimene Farao ankanena. Iye sana samala konse za Farao. Mose achuluka kuposa momwe mayi ake ndi abambo ake akana samala za kuopseza kwawo. Pamene Mose anasimikiziridwa kwa iye, ndipo iye anali munthu amene anali woti awombole Igupto. Kapena kusogolera Israeli kuchokera mu Igupto, iye sana samale konse chimene Farao anali kunena. Iye sanka opsezedwa ndi iye. Amen, amen, amen. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Mulibe mantha mu chikhulupiriro. Chikhulupiriro chimadziwa za zimenezi. Chikhulupiriro, monga ine nthawi zonse ndanenera, icho chili nawo akatumba akulu ndi ubweya pa chifuwa. Chikhulupiriro chikati, khala chete! Ndipo aliyense amakhala chete. Ndizo zonse. Ine ndikudziwa pamene ine ndili. Ine onse iwo akuti, chabwino sopa, mwina mwake yakudziwa, maona? Koma iwe uyenera kuyimirira ndi kuonesa katumba ako. Ndizo zonse. Chikhulupiriro chimachita zimenezi. Zindikirani. Mose sana muope konse Farao, Mulungu adatha kutsimikizira kuitanidwa kwake. Pamene Mose anakhulupirira kuti iye anaitanidwira chimenecho, koma pamene Mulungu anamuwuza iye pamwamba paja zili chomwecho, ndipo anabwera uko ndikudzaonesa pamaso pa Farao ndi onse iwo kuti iye anatumizidwira kuti achite icho. Mose sanaopsezedwe konse ndi Farao. Zindikirani, Farao anagwiritsa ntchito nzeru zake pa Mose ngakhale. Benyani, yani, ine ndibuza iwe, yani, ine, ine ndipanga mgulizano ndiwe. Itata miriri kumudia iye. Yani, ine ndipanga mgulizano ndiwe. Iwe ungo pita, kulimu bembeze mabangono, masuma atatu. Ungo pita batali jotero. Ndipo iwe, usadu upide motali girai. Koma iwe ugutiwa, izo zinari mpangu za tupi, za falao. Zimenezi na muza iye, zimenezi. Onan. Iwe ungo pita batali jotero, ndipo usadu upide motali girai. mwaona iye sakena koza iye sakena koza wakana zimenezo chipa hizo zinali kuchitika kale kwa hilo mosiliza iye anani oba spirani huko ine sinukuna kukumfaso iwe tukanimo munu tenga zose zimene uli nazo ndipo zipita. So pano, ifere kumupeza Mose pano, Mulungu adatha kumuchitira iye zochuluka chotere, ndipo anali atamuonesa iye zindikiro zambiri kwambiri ndizodabwisa. So pano kuma miniti otsatira 10 ndi asanu, tiyenti yale izi pansi apa, ndipo mupenye mwatcheru kweni kweni. Mose anafika pamalo awa amene iye Mulungu anali atati, ine ndili ndiwe, mau ako ndi mau anga. Ine ndasimikizira izo kwa iwe Mose. Iwe pamene panalibe ntchenje mudziko. Iyo tinali nyengo yake. Ndipo iwe unali mulole kuti zibwele ntchenje. Ndipo apo panabwela ntchenje. Ndiko kulenga. Ndi ndani amene angakhoze kubweletsa ndima pa dziko lapansi. Koma Mulungu. Iwe unali mulole kuti kukhale ndima. Ndipo apo panali ndima. Iwe unali mulole kuti kukhale achule. Ndipo achule anafika ngakhale mnyumba ya Farao mumakama. Ndipo pamene iwo anawa unjika iwo mumiyulu yaikulu. Ndipo ine ndayangula kupyolera mwe iwe Mose ndikupangisa mau anga kulenga kupyolera mu midomo yako. Ine ndakupanga iwe makamaka Mulungu pamaso pa Farao hinde bwana. Ine ndachita zonse izi. Ndipo pano iwo anafika pamalo yesero limene linabwerapo. Ndipo Mose anayamba kulira. Ine ndichita chiyani? Ine ndikufuna inu muzindikire. Ine ndiphunziro lalikulu pano tsopano. Ine ndimakonda izi onani. Onani Mose ngati ife tidzawerenga pa molondola. Kuti pamene ana anayamba kuchita manda, Yohana wona Farao akuwatsatira mu nzere wa ntchito, Mulungu analatachita chilichonse mwangwiro. Tsopano iye anayamba nawo iwo pa ulendo wawo. Iye anali atabweretsa mpingo palimodzi. Iwo anali atayitanidwira kunja. Iwo anabwera kuchokera kuchipembedzo chilichonse. Yonse anakhala palimodzi. Mose anapita kumbuyo uko ndipo anati, Ambuye ine ndichite chiyani? Iye amati, chabwino pita ukachite ichi. Chabwino pitirira patsogolo. Tsono Mose, iwe ukudziwa ine ndakuitana iwe kuti uzichita izi. Inde Ambuye, chabwino. Iwe upita ukayankhule ichi ndipo icho chikakhalapo apa pakubwera ntchenje. Ukayankhule ichi ndipo apa icho chikubwera. Kachita ichi apa icho chikubwera. Icho se chinali pakuti atero Ambuye, pakuti atero Ambuye, pakuti atero Ambuye. Tsono iye akufika mubuto ndipo Mulungu anati, tsopano ine ndawapangisa iwo pa ulendo wawo. Yonse ayitanidwira kunja mpingo uli palimodzi. Kwa ine ndawayika iwo pa ulendo wawo. Tsopano Mose utengere iwo kutsidya. Ine ndakuuza iwe kuti utero. Ine ndipita ndikakhale pansi ndikupumula kanthawi. Mose anati, oh Ambuye, taona nakubwera apa pakubwera Farao. Anthu onse, ine ndichite chiyani? Ine ndichite chiyani? Mukuona apo, kodi izo si za umunthu chabe. Inde bwana. Anayamba kulira, ine ndiyenera kuchita chiyani? Pano ife tikumuona Mose mofotokozeka kwathunthu chikhalidwe cha umunthu. Nthawi zonse amafuna Mulungu kuti akhale kumbuyo kwa iye ndi kumamukankhira iye mu china chake. Tsopano ndizo ife lero. Iwe ufuna Mulungu titatha ife kuona zonse zimene ife taziona. Komabe iwe ukufuna Mulungu kuti akukankhe iwe kuti uchite china chake. Mwaona? Mose anali atangolelekelera pamenepo anati, Mulungu ine ndipita kukakufunsani inu ndione chimene inu muti munene. Eya, eya, inu munganena izo. Chabwino, zabwino ine ndidzanena izo. Inenso, mwaona? Koma pano Mulungu anali atamudzoza iye kuti agwire ntchitoyo kutsimikizira kuti iye anali ndi iye. Ndipo nduyu apa chochitika chikubwera ngeno iye akuyamba kulira. Ine ndingakhoze kuchita chiyani? Ambuye ndingakhoze kuchita chiyani ine? Tsopano inu mukukumbukira iye anali atalosera kale apa pakuti iye anali aigubulu awa amene inu mukuwaona lero inu simudzawaonanso. Ndiyeno mwansanga anayamba kulira, Mulungu ndingakhoze kuchita chiyani ife? Iye atatha kuchita ntchito yabwino mwakulosera pamenepo. Mukuona? Iye anali atawawuza kale iwo chimene chili chidzachitike. Ngati mawu a Mulungu anali mwa iye, iwo anali mwa iye. Ndipo pamene iye anali kunena zimenezo, izo kwenikweni zikanadzachitika. Pamene iye ananena, anali kale kubwera kudzachitika. Ndipo pano iye anali kulira, ine ndichitapo chiyani? Oh, ngati izo si zinthu za umunthu. Ngati uyo si ine. Ngati izo si ine. Mwaona? Iye anali atatsimikizira kale chimene iwe uti unene chidzachitika. Ine ndili ndiwe. Ndipo pano chochitika chinauka mukamphindi. Ine ndiyenera kuchita chiyani? Ine ndiyenera kuchita chiyani Ambuye? Hey Ambuye, kodi inu muli pano? Hey, kodi inu mukundimva ine? Ine ndiyenera kuchita chiyani? Ndipo iye analata mudzoza kale iye ndikumuvomereza iye ndikumusimikizira ndikuchita chilichonse kupyolera mwa iye ndiwo pano Mulungu oh my kuforokozera kwa thunthu munthu amafuna akupumula ndikusiya Mulungu kuti azichita kukangako ndipo komabe iye ankadziwa kuti Mulungu anali atamudzoza iye chifukwa cha ntchito iyi kuti azichita izi ndipo Mulungu anali atatsimikizira momveka zodzinenera zake iyo inali nthawi yakuti anthu awomboledwe Mulungu kupyolera mu zozizwisa zake ndi zodabwitsa anali atawasonkhanitsira iwo onse pali modzi mugulu limodzi kodi inu mukunditsatira ine anabweresa iwo onse pamodzi mugulu limodzi anatsimikizira zodzinenera zake lemba linanena chomwecho apa panali chizindikiro apa panali umboni pano chilichonse imene iye ananena ndiye iye anadza pali pa iwo ngati mneneri konse chilichonse imene iye ananena Mulungu amachilemekeza icho ngakhale kuti alenge ndikubweretsa njenje ndikubweretsa zinthu mukukhalapo ndipo chilichonse imene iye anali atamulonjeza iye pano iye anachichita icho koma iye ankafuna kudikira pakuti atelo ambuye mwaona iye akanayenera kudziwa kuti kutsimikizira kumene kwa kuyitana kwake kunali pakuti atelo ambuye ntchito yake imene iye anali atadzozedwerako inali pakuti atero ambuye kodi inu mukukhoza kumvetsa zimenezo chifukwa chiyani iye ankayembekezera pakuti atero ambuye iye amafuna ambuye ine ndingakhoza kuchita chiyani pano ine ndawatulusana wakunja kuno kutali chomwechi pano pali chochitika farao akubwera yonse achita kufa ine ndiyenera kuchita chiyani ine ndiyenera kuchita chiyani iye anali atalosera kale chimene iye akanatachite iye anali atawuza kale chimodzimodzi basi kuti nchiyani kuti achite iye analosera mapeto a fuko lomwe limene iye analeredweramo ine ndikuyembekeza inu mukumvetsa Mose anali atanena kale inu simudzawaonanso iwo Mulungu awaononga iwo iwo akusekani inu motalika kokwanira Mulungu awaononga iwo iye anali atalosera kale chimene chinthu chidzachitike kwa iwo ndiye ambuye ine ndiyenera kuchita chiyani mukuona chikhalidwe cha umunthu pamenepo mwaona kodi ine ndiyenera kuchita chiyani ine ndikayembekezera pakuti atelo ambuye inde bwana ine ndiona chimene ambuye atanene ndiye ine ndichita chimenezo kumbukirani kunali farao amene anakwezedwa amene sanali kumudziwa yosefe ine mukudziwa munthawi imeneyo pa nthawi imeneyo kumene mwaona ndipo mose anayima chilini kumene ndikulosera mapeto a fuko limenelo ndipo pano iye anali kumene kumalo kumene izo zinali zoti zikachitikire ndiye iye akulira ndiyenera kuchita chiyani na ambuye ndiyenera kuchita chiyani na ambuye mwaona kodi izo si za umunthu kodi icho sichikhalidwe cha umunthu chabe kodi ine ndichite chiyani iye anali kale atalosera Mulungu anali atalemekeza chilichonse chimene iye ananena ndipo iye anayitanidwa chifukwa cha ntchitoyo kotero chifukwa chiyani iye ankachita kunena kuti ndiyenera kuchita chiyani ine apo panali chosowa icho chinali chabe kwa iye kuti achiyankhulire icho Mulungu ankafuna Mose kuti ayike mphaso imeneyo ya chikhulupiriro imene iye anali atamupasa iye kuti igwire ntchito Mulungu anali atayitsimikizira iyo icho chinali choonadi ndipo Mulungu ankamufuna Mose ankawafuna wanthu kuti aone kuti iye anali ndi Mose ndipo iye kumbuye uko iye anayembekezera kunena tsopano ambuye ine ndine kamwana chabe lolani inu mundiwuze ine tsopano eya ine ndipita kukachita izi ine ndili naye pakuti atero ambuye mbale kodi uyo ndi pakuti atero ambuye inde mbale Mose ndizo pakuti atero ambuye eya chabwino ife tili nazo izo tsopano pakuti atero ambuye ndipo izo zinkachitika sizinalephere konse nthawi imodzi sizinalephere konse ndipo pano izo zili muzochitika akubwera aponso tsopano iye wamufikisa iye pa ulendo mpingo wayitanidwira kale wafikisa iwo pa ulendo ndipo iwo akusunthira mmwamba ndipo Mose anayamba kulira ambuye kodi iyo ndi pakuti atelo ambuye kodi ine ndiyenera kuchita chiyani chabwino Mulungu ankafuna Mose kuti akhale nacho chikhulupiriro chimene iye anali atayikamo mu mphaso imene iye anali atayitsimikizira momveka Mulungu anali atasimikizira momveka kwa Mose ndi anthu kuti izo anali iye mwa mawu ndi mwa zinthu zimene zinanenedwa nkufika pochitika izo zinali zotsimikiziridwa momveka apo panalibe chifukwa kuti iye azidandaulanso za zimenezo mwaona apo panalibenso zina za iye kuganiza kalikonse za zimenezo za izo zinali zitamvetsekedwa kale iye anali atachita kale zinthu ndipo iye anali atatsimikizira kale ndi mtsenje ndi uchitiri kuti iye analangula zinthu mwakulenga mdima wa mulungu anali mwa iye kolero pano iye akupita kukafunsa tsopano chida achite pamene chochitika chili pasogolo pake pomwe mwaona oh my ine ndikuyembekeza izi zikupita pansi patali kwa ife ndipo ife tikhoza kuona pamene ife tili mwaona kodi izo sizikupangani inu kumverela akulu chotero ndikuganiza za Mose akunena zolephera zake ndikuyangana pa zathu eya mwaona pano iye anali akuyimirira pamenepo onani ankadziwa kuti malemba ananena kuti iro linali ora ndi tsiku kuti izo zichitike ndikudziwa kuti mulungu anali atakomana naye iye mu lawi la moto ndipo iro linapita patsogolo kumene pa anthu ndikuchita zozizisa izi ndi chilichonse chimene iye ananena icho chinadzachitika ngakhale kubweresa zinthu muchilengedwe kuchita zinthu zimene mulungu yekha kanakhoza kuchita kusonyeza kuti liwu lake linali liwu la mulungu ndipo pano panali chochitika ndi anthu awa amene iye anali kuwalera kuwabweretsa ku dziko lolonjezedwa ndiyeno anali kuyimirira akulira ndiyenera kuchita chiyani ndicho chinthu cha munthu amafuna basi monga mbale Roy Slaughter ine ndikukhulupirira iye wakhala kunja kwa chitsekoko anandiwuza ine nthawi ina zawina wake akuchita china chake kwa ine ndipo ine ndinati chabwino ine ndinachita izi ndipo tsopano ndizo iye anati mbale Branham alole iwo atsamire pa phewa lako lero ndipo mawa iwe uwanyamula iwo ndipo ndiyo basi njira imene za umunthu zilili kutsamira pa phewa lako lero ndipo mawa iwe uwanyamule iwo chizimenezo ndicho chimene Mose anali kuchita mulungu amayenera kumunyamula iye konseko adatha iye kumudzodza iye ndi kutsimikizira izo kuti azichita zimenezo ndipo anthu ayenera kuti anati Mose nena mawu ine ndinakuona iwe ukuchita izo pajapa mulungu anakulemekeza iwe pajapa ndipo ndiwe yemweyo lero amen chita izo amen iye akanayenera kukhala atadziwa zimenezo koma iye sanatero yabwino basi monga izo zinaliri pa nthawiyo kotero izo zili tsopano ife tikupeza zimenezo kotero iye anati mo mulungu ayenera kuti basa anafika pokwana nazo izo mulungu ayenera kuti zinamukola izo iye anati chipatiyani wakulira kwa ine nazo kodi ine sindinatsimikizire kale chisimikiziro changa kodi ine sindinakuuze iwe kuti ine ndinakutumira iwe ntchitoyo kodi ine sindinakuuze iwe kuti upite ndikukachita izi kodi ine sindinalonjeze kuti ine ndidzachita izi ndi ine ndidzakhala ndi kamwa yako ndipo ine ndidzayankhula kupyola mwa iwe ndipo ine ndidzachita izi ndipo iwe udzasonyeza zizindikiro ndi zodabwisa kodi ine sindinalonjeze kudzachita zimenezo kodi ine sindinachita chimodzimodzi basi ndikuwononga mdani aliyense kuchokera pozungulira iwe ndipo ndiwe pano kuyima kunja kuno tsopano pa nyanja yofira munzere kumene wa ntchito chimene ine ndinakuuza iwe kuti uchite ndiyeno kufuulabe ndikulira kwa ine kodi iwe sukundikhulupirira ine kodi iwe sungakhoze kuona kuti ine ndinakutuma iwe kuti udzachite izi oh ngati izo si chinthu cha umunthu mayi kolero iye ayenera basi kuti zinamukola mokwanira zimenezo ndipo iye anati iwe ukudziwa kuti iwe ukusowa chimenecho iwe ukudziwa kuti ngati iwe uti watengere anawa ku dziko lolonjezedwa ndizo chimozimozi iwe wapezeka pano mungodya apo palibe kanthu kalikonse kamenewe ungakhoze kuchita kotero apo pali kusoweka iwe ukulira chiyani kwa ine iwe ukuyang'anirandi pa ine iwe ukuyitanirandi kwa ine kodi ine sindinasimikizire izo kwa anthu kodi ine sindinasimikizire izo kwa iwe kodi ine sindinayitane izo kodi izo si mwamalemba kodi ine sindinalonjeze kuti ndiwatengera anthu awa ku dziko limenelo kodi ine sindinakuyitane iwe ndikukuuza iwe kuti ine ndidzachita zimenezo kodi ine sindinayitane ndikunena kuti ine ndinakutuma iwe kuti udzachite izo kuti izo sunali iwe izo ndinali ine ndipo kuti ine ndidzapita kumusi ndipo ine ndikanadzakhala ndi milomo yako ndipo chilichonse chimene iwe udzanena ine ndikanachivomereza icho ndikuchisimikiza icho kodi ine sindinachite zimenezo ndiye pamene kanthu kalang'ono kalikonse katulukira bandi iwe ukuchita ngati mwana iwe uyenera kukhala mwamuna yankhula kwa wanthu Amen. Ndi Yesu ndiye patsogolo. Amen. Ndizimenezo. Usadi ulile yankhula. Amen. Oh, ine ndimakonda zimenezo. Kwekulira ndi. Kwa ine tiyani. Ingwa yankhula kwa wanthu. Ndipo pita patsogolo kucholinga chako. Chilichonse chimenecho chili ngati wali matenda kapena chilichonse kandikuukitsa akufa kapena chilichonse chimenecho chili yankhula ine ndasimikizira izi yankhula kwa wanthu ndiphunziro lotani ndiphunziro lotani oh my
at this stage of the journey where we're standing
pa stage ya ulendo pamene ife tikuyimirira onani pamene ife tili tsopano inde bwana pa chikoka chachitatu Zindikirani, ife tilipomea papa komo, lakuza kwa mbuye, iye anachosedela isidoyo, niko mkumembekezela hapepa kuri atelo mbuye. Mungaini na kuti zinamukola, mungu wani ya zinezo. Yana, usaduli leso, yanghula, ina nina kutuma iwe.
Oh God.
Oh mulungu, mpingo uye ni ya kukala chiyani mawauno. Kitsimikiziro changwiro cha Mulungu ndilawira moto ndizindikiro ndizodabwitsa chilichonse monga ngati izo zinalili mu masiku a Sodomu iye anati izo zidzabwereranso pano pali dziko muchikhalidwe chake apo pali fuko muchikhalidwe chake apo pali akazi muchikhalidwe apo pali mamuna muchikhalidwe apo pali mpingo muchikhalidwe apo pali chilichonse zinthu zizindikiro mbale zowuluka ndi chilichonse mu milengalenga ndi mtundu wonse wa zinthu zachinsisi ndipo nyanja ikukukuma funde wosefukira mtima wa anthu kulephera manda kunyimutsa kwa nthawi kukwirana pakati pa mafuko mpingo kugwera kutali ndipo mamuna wachimwa kuuka amene akudzibwezera iye mwini pamwamba pa zonse zimene zikutchedwa mulungu iye amene akukhala mukachisi wa mulungu kudzionesa iye mwini oh my ndipo wabwera kufuko ili ndipo mpingo wapanga pungwe ndipo osayiwa osongana pamodzi ngati timahule kwahule ndi chilichonse chimodzimodzi munjira ya uhule uhule nchiyani iwo kumawuza akazi kuti iwo akhoza kumadula chisi lawo kumawuza akazi kuti iwo akhoza kumavala akabudula kwauza amuna kuti iwo akhoza kuchita izi ndipo iwo akhoza kuchita izo ndi aziraliki iwo akuchita izi ndi uthenga wachitukuko ndi zinthu kodi inu simukuona ndipo kuchita chigololo ndi mawu owona a mulungu ndipo mulungu atitumizira ife mawu ake owona wopanda chipembezo wopanda zingwe kumangirira kwa iwo ndipo ali masaife lawira moto mzimu woyera umene wakhala ndi ife tsopano kwa zaka makumi atatu ndi chilichonse chimene iye waneneratu ndi kunena kumachitika chimodzimodzi mwanjira yomwe iye anachitira izi kuyankhula kwa wanthu ndipo tiye ntizipita patsogolo amen ife tinati tolinga ndiwo ulemerero tiye ntisunthire kwa iwo ife tikulunjika ku dziko lolonjezedwa zinthu zonse nzotheka kwa iwo amene akhulupirira yankhula kwanu kodi ine sindinasimikizire izo kodi ine sindinapangise ngakhale chithunzi changa kupangidwa pakati panu ndi china chilichonse ndikuchita chilichonse chimene chikanakhoza kuchitidwa kuti ndisimikizire kuti ine ndili ndiwe kodi mamagazini masabata ochepa chape apitawo sananyamule nkhani pamene iwe unanena pano pa guwa chimene chili chidzachitike kunja kuno ndipo miyezi itatu zisanachitike ndipo apo icho zinapita kukachitika ndi kutsirizika ngakhale sayansi kudziwa za zimenezo ndi chilichonse chimene ine ndachita ndipo iwe ukuyembekezerabe yankhula kwa anthuwo ndipo upite patsogolo kucholinga chako amen kodi Nathani sanamuuze Davide Nathani mneneri nthawi ina atakhala atamuona Davide mfumu yodzozedwa iye anati chitani zonse zimene zili mu mtima mwanu pakuti mulungu ali ndi inu anamuuza Davide chitani zonse zili mu mtima mwanu mulungu ali ndi inu Yoswa anadzozedwa kuti atengere dziko mulungu ndi kwa anthu ake dziko linalira lifupi iye ankasowa nthawi yochuluka chifukwa cha ntchito imene iye anadzozedwera ndi kutumidwa kuti ayichite Yoswa mamuna iye anadzozedwa mulungu anamuza iye monga ine ndinali ndi Mose ine ndidzakhala ndiwe amen dziko limenelo ine ndilipereka kwa iwo ndipo ine ndikufuna iwe upite kumeneko ndikawayeleza dziti Amaleki ndi Ahiti onse na onse Afilisiti ndi Aperezi ndi onse osiyana ukawayeleze iwo dziti Ine ndiriwe, ine ndiza palibe munthu amene adadzaiwe pasogolo pako masiku onse moyo wako. Palibe munthu angakhoza kufutisa iwe. Pitirira mmenemo. Ndipo Yoswa anasolola lupanga lija ndipo anati nditsateni ine. Ndipo iye anapita kumeneko ndipo apa iye anali kumenya ndipo chinali chiyani chimenecho. Iye anamusala mdani ndipo anali magulu angono pano ndi magulu angono uko. Pamene nthawi ya usiku inadza yonse akanakhoza kusonkhana pamodzi ndi kulimbikitsa pa limodzi ndi kubwera ndi mphamvu yayikulu motsutsa iye. Ndipo dzuwa linali kulowa iye ankafuna kuwala kochuluka. Dzuwa linali kulowa. Iye sanagwe pamawondo ake ndi kunena ambuye mulungu ndichita chiyani ine ndichita chiyani ine. Iye anayankhula. Iye analinacho chosowa iye anati dzuwa imanjo. Iye sanaliye pakanthu. Iye analamulira. Dzuwa imanjo. Ine ndi chosowa cha ine. Ine ndine wantchito wa ambuye wodzozedwera ntchito iyi ndipo ine ndilinacho chosowa imanjo. Ndipo iwe usawale ndipo mwezi iwe upachikike pamene ulipo kufikira iye atamenya nkhondoyo ndi kukanthira chinthu chonsecho pansi. Ndipo dzuwa linamumvera iye wopanda kulirira. Iye anayankhula kwa dzuwa anati iwe uyime njo dzuwa pachikika pamenepo ndipo mwezi iwe ukhale pamene iwe ulipo. Iye sanalirire ambuye tsopano ine ndingakhoze kuchita chiyani ndipaseni ine kuwala kwina kwa dzuwa. Iye analinako kusowa kwa dzuwa kwanena iye analilamulira ilo ndipo dzuwa linamumvera iye. Oh ma. Iye analamulira dzuwa kuti liyime njo. Samusoni wodzozedwa woleredwa wokonzedweratu wa mulungu anapasidwa mbaso ya mphamvu anakonzedweratu kuti agonjese fuko la Afilisiti. Kukonzedweratu kubadwa pa dziko la pansi wodzozedwa wa mulungu kuti awawononge Afilisiti. Ndipo tsiku lina iwo anamugwira iye kunja mmunda alibe lupanga lake wopanda nthungo. Ndipo chikwi cha Afilisiti azidawo anatsamangira pa iye nthawi imodzi. Kodi iye anakhala pansi ndi kunena, oh ambuye ine ndikuyembekezera masomphenya. Oh ambuye kodi ine ndiyenera kuchita chiyani? Ndisakolerani ine tsopano choti ndichite. Iye ankadziwa kuti iye anali nacho chosowa. Iye sanapeze kanthu komafupa la nsagwada ya bulu. Ndipo iye anakandira pansi chikwi cha Afilisiti. Amen. Iye sanalire kose kwa mulungu. Iye anagwirisa ntchito mphaso yodzozedwa. Iye ankadziwa kuti iye anatumizidwira ntchitoyo. Iye ankadziwa kuti anabadwira izo. Iye ankadziwa kuti iye anadzozedwa ndi mphaso. Ndipo iye anakandira pansi chikwi cha Afilisiti. Iye sanalire kwa mulungu. Mulungu anamukonzeratu iye ndi kutsimikizira kuti iye anali mwa zinthu zina zimene iye anali atachita. Ndipo iye anali wantchito wosimikizidwa, wantchito wodzozedwa wa mulungu kuti awawononge Afilisiti. Ndipo iye anachita zimenezo. Zinalibe kanthu zomwe zochitikazo zinali. Iye anachita izo. Iye sanafunse konse kanthu. Iye inali ntchito yake kuti mulungu anali kuchita kupyolera mwa iye. Anatola fupa la bulu iyo ndi kupita akuwakong'onda Afilisiti. Momwe bwanji mphonya imodzi ndi chinthu chimenecho pammodzi wa iwo ichi nditheka zigaza za mkuwa monga choncho zikanaswa fupa ilo muziduswa miliyoni. Ndipo iye anakung'onthera zikwi za iwo pansi ndi kuwapha iwo ndipo mkwimabe ali ndi ilo mudzanja lake. Sanali kufunsa mafunso ayi. Iye sanalilire. Iye anayankhula. Iye anawatsara iwo. Oh my. Atenga Afilisiti. Kodi ine ndingakhoze kuwatenga Afilisiti ambuye? Ine ndikudziwa kuti inu munandituma ine kuti ndichite zimenezo ambuye. Inde ambuye, ine ndikudziwa inu munandituma ine kudzawononga fuko ili la Afilisiti. Tsopano pano, chikwi cha iwo handizinga ine ndipo ine ndilibe kanthu. Chiyani? Ine ndichita chiyani tsopano ambuye? Oh ma. Palibe kodi kamusautsa iye. Iye ndiwodzozedwa chifukwa cha ntchitoyi. Palibe kanthu kangakhoze kukupwetekani. Ayi, osati kanthu kamodzi. Haleluya. Iye anangotenga chimene iye anali nacho ndi kumenyetsera mwa iwo ndiko kulondola. Pamene ndani anamutchimbira iye mkati anati, tsopano ife tamutengera iye mkati mwa makoma. Ife tamupezekesa iye tsopano. Ife tamutengera iye mkati muno ndi mkazi uyu. Tsopano ife taseka chiseko konse kozungulira paliponse. Ndipo iye sangakhoze kutuluka. Ife tamupeza iye. Samson sadalire. Oh ambuye, iwe wanditchimbira ine mkati ndi chipembezo ichi. Ine ndichita chiyani? Ine ndajowinana nawe iwo. Ine ndichita chiyani? Iye sanachite konse zimenezo. Iye anangoyendera panja ndi kuzulira pansi chipatacho ndi kuchika icho pa mapewa ake ndi kuyendera kutali ndicho. Amen. zedwa iye anazozedwa chifukwa cha ntchitoyo iye anayitanidwa ndi mulungu kana muthingire iye mkani hayi ndee iye anatenga zipatazo ndiye iye sanapempherere izo iye sanamufunze mulungu ngati angachite icho kapena ayi izo zinali kumene munzere wa ntchito amen 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 kumene munzere wa ntchito ukulire chiyani kwa ine yankhula ndipo zipitirira amen usatiulire yankhula iye anasiya kuzisima ndi kufwenthera tsopano ayenera kuti anali wamkulu mokwanira kuti angayankhule ndikokulondola iye ankadziwa mphaso yake yodzozedwa ya mphamvu kuti ikanakhoza kuwononga mfilisita aliyense amene anayima patsogolo pa iye amen koma ife sitikudziwa zimenezo inu mukuona ife tidakali ana ang'ono ndipo tidakali ndalo botolo mkamwa mwathu iye anadziwa zimenezo iye ankadziwa kuti mulungu anamuutsa iye kwa cholinga chimenecho ndipapo panalibe kanthu koti kadzayima patsogolo pake masiku onse a moyo wake palibe kanthu kakanakhoza kumaononga iye iye anaukitsidwa chifukwa cha cholinga chimenecho monga mose anali panalibe kakanamuletsa iye palibe amaleki kapena kanthu kalikonse kangakhoza kumuletsa iye iye ali pa nsewu wopita ku dziko lolonjezedwa Samson ankadziwa kuti iye anali pa nsewu Yoswa anadziwa kuti iye anali kutenga dzikolo iye anali wotsimikiziridwa mawu a mulungu analonjeza zimenezo ndipo mzimu woyera unali pamenepo kutsimikizira izo iye anali pa nsewu wake koterapo panalibe kanthu kakanadzayima mu njira yake ayi bwana kumene mu mzere wa ntchito ndi mulungu apo panalibe kanthu kakanati kadzayime mu njira yake kotero iye anangonyamulira mmwamba zipata ndi kuzika izo pa phewa lake zolemera pafupi matani anayi kapena asanu ndi kuyendera kupita pamwamba pa piri ndikukawayika pansi pamenepo palibe kanthu kakanati kayime mu njira yake iye anali nayo mphaso yodzozedwa yochokera kwa mulungu iye sanasowe kuchita kulirira ambuye ine ndiyenera kuchita chiyani tsopano iye anali atadzozedwa kale kuti achite zimenezo izo zinali pakuti atero ambuye kana nawo iwo haleluya kana nawo iwo ine ndakuutsa iwe chifukwa cholinga chimenezo amen ndiyenera kuchita chiyani ine ambuye ine ndichita chiyani pano pa nyanja yofira kodi ine sindinakuuze iwe kuti ine ndinakupasa iwe phiri kwa chizindikiro kunja kuno iwe ukubwereranso ku phiri imenelo ndipo ukuwatengera anawa ku dzikolo sindinakuyitanire iwe kwa cholinga chimenecho iwe kutandaulira chiyani za china chilichonse chayima mu njira changula ndipo iyamba kumasunda amen ndi amen iye ndinakuyitana iwe kwa cholinga ichi Davide iye ankadziwa kuti iye anali wodzozedwa ndipo anatsimikiziridwa kuti anali wogenda bwino iye ankadziwa kuti iwo ankadziwa kuti iye anali wogenda bwino Davide anadzozedwa iye ankadziwa zimenezi ndipo pamene iye anayima pamaso pa Goliath iye sanalire konse oh mulungu ndiyenera kuchita chiyani ine tsopano dikirani ndiyenera ine ine ndikudziwa chimene inu munachita mu nthawi zapita inu munandilola ine kupha chimbalangondo ndipo inu munandilola ine kupha mkango koma nanga bwanji Goliati uyu kunja uko iye sanachite konse zimenezo iye anangoyankhula kodi iye ananena chiyani iwe ukhala monga iwo anali mmaso mwako iye anayankhula ndikupita patsogolo iye sanapemphere mkomwe iye sanapereke kanthu kalikonse iye ankadziwa kuti iye anali wodzozedwa amen iye anadzozedwa ndipo legeni ija inali itatsimikizira mtundu wolondola wa chinthu iye anali nacho chikhulupiriro mukudzoza kwake iye anali nacho chikhulupiriro kuti mulungu akhoza kulondolera mwala umenewo molunjika kumene mtirikati mwachisoti icho pamenepo pamene malo okhawa amene akanakhoza kumenyedwa iye anali kuyimira pamenepo iye ankadziwa kuti iye anali wogenda bwino amen iye ankadziwa kuti mulungu anamupanga iye chimenecho amen iye ankadziwa kuti iye anali atapha mkango iye ankadziwa kuti iye anali atapha chimbalangondo koma izo zinali za atate ake apa dziko pano pali za atate ake akumwamba amen iye sanagwere pansi ndiyenera kwati ine ndiyenera kuchita chiyani tsopano ambuye iye anayankhula ndipo anati iwe ukhala ngati mkango ndi chimbalangondo ndipo pano ine ndikubwera amen ulemerero kwa mulungu pite bwana iye anayankhula ndipo anapita patsogolo kukakumana naye Goliati uyu oh my mosa samala usinkhu wake iye anali munthu wang'ono wamaonekedwe akanjipiti inu mukudziwa iye sanali wamkulu kwambiri iye sanali wokongola kwambiri pomuyang'ana munthu wa mtundu waung'ono kwambiri wopinimbira Bible linati iye analika njipiti. Tomano, Mose samala za usingu wake, zimene zimachelwa kukoza kwake kuti achite chotero. Iye mukudziwa, abishop anamuza iye anati, tsopano iye angana pano mwana. Unduyo ndi wazamulu. Ona, iye ndi wangonya. Iye anabadwa ali wangonya. Ndipo iye ali, iye wakala wangonya kuchokera ku bwana wake. Ndipo ndiwe wosafanilizidwa kwa iye. Babale ake anati, oyiwe kandukamano, wabwera kunja kuno kudzachita chinthu chotelocho ngalicho. Bwerera ku nyumba. Izo sizinamusawuse iye. Bwanji, iye ankadziwa kuti iye anali wodzosedwa. Mulungu amene anandiwa mbala ine kwa mkambe. Mulungu amene anandiwa mbala ine kwa mtsanga madzimbala ngonotisa. Iye achita moposa zimenezo kuti wambala ine kwa mfilisiti uyo. Pano ine ndikubwera. Ine ndikukumana nawe iwe mu dzina la Ambuye Mulungu wa Israeli. Amen. Zana pembele mopiola. Iye anali pembela kale mopiola. Mulungu anamupembesa iye mopiola. Maziko a dziko asana kale. Iye anadzozedwa chifukwa cha ntchitoyo. Iye amene kuyankhula ndi kupita patsogolo. Ndicho chonse chinali choti achichite pa izo. Kuyankhula chabe ndi kupita patsogolo. Oh, ndi chonse chinali kwa chimenecho. Oh. Yes, anati, zabale yake achipembezo otonza aja atayima pamenepo nawonso inu mukudziwa oho inde iwo anali atayima pamenepo akunena akutonza ndimachita kumuseka ndikumanena abale yake inu mukudziwa ndikumati iwe sungakhoze iwe ndiwe wamwano basi izo sizina musunthe iye pang'ono iwo kufuna kukhala osiyana kwa wina aliyense iwo kungofuna kudzionetsera ngati iko kunali kudzionetsera iko kukanakhala chomwecho koma iwo ankayang'ana kokha kumbali ya luntha David ankadziwa kuti mafuta odzozera anali pa iye amen sizinapange kusiyana kulikonse kwa iye iye anali mfilisiti uja akhala ngati chimbalangando ndi mkango kotero pano ine ndikubwera iye ananeneratu izo zisanati zichitike kodi iye anachita chiyani iye anapha chimbalangondo iye anapha mkango iye anawugwesera mkango pansi ndi chiyani ndi legeni ndipo anatenga mpeni ndipo kenako chimbalangondo mkango iye anaupha mkango ndi mpeni ndicho chinthu chomwecho chimene iye anamuchita Goliath iye anamugwesera iye pansi ndi mwala ndipo anasolola lupanga lake ndi kudula mutu wake womwe pomwepo kumene pamaso pa iwo kodi iye ananeneratu chiyani izo zisanachitike ndipo iwe ukhala monga iwo alili chifukwa chiyani iye anayankhula mawu kuti izo zikanakhala ndiyeno anapita pasogolo kukapanga izo kukhala zokwaniritsidwa amen oh mbale iye anayankhula ndipo anatenga ulamuliro pa chochitika tsiku limenelo ngati ikanakhalapo konse nthawi imene munthu ayenera kuyankhula ndiyo tsopano potseka maminiti pang'ono otsalira chabe ngati inu mungakhoze basi kupitira maminiti pang'ono motalikira ine ndinazo zinthu zinaso ndalemba apa malemba ena amene ine ndikufuna ndifikepo Pedro sanalire konse pamene iye anamupeza munthu amene analize chikhulupiriro chokwanira kuti achiritsidwe anagona pa chipata chotchedwa chokongola iye sanagwade konse pansi ndipo iye nkukhala ndi kupemphera kwa usiku wonse ndipo kapena kupemphera kwa tsiku lonse pemphero lalikulu lalitali ndipo anati ambuye ine ndikupemphera inu mukudziwa tsopano kuti inu mumuthandize munthu wosauka wolumala uyu ine ndikuone kuti iye ali nacho chikhulupiriro ine ndikudziwa kuti iye ndiwokhulupirira ndipo ine ndamufunsa iye ndipo iye anati iye anali nacho chikhulupiriro iye akukhulupirira chimene ine ndinamuwuza iye ndipo ine ndamuwuza iye za momwe inu munachita ndipo ine ndikungoganiza tsopano ambuye kuti kodi inu mungakhoze kundipasa ine pakuti atero kwa iye ayi iye anadziwa kuti iye anali mtumwi wodzozedwa iye ankadziwa kuti yesu khristu anamutuma iye kukachiritsa odwala kubisa kufa kuyeresa khate kutulusa ziwanda mwaulere monga inu munalandirira perekani mwaulere iye anati petulo pita ukachite zimenezo iye sanasowa kuti apemphere mopyola iye anatumidwa kodi iye anena chiyani iye anati mu dzina la yesu khristu iye analankhula dzina la yesu khristu ndipo munthuyo atangokhala pamenepo ndipo iye anamugwira iye pa dzanja ndipo anati imirira pa mapazi ako ndipo iye anamugwirizira iye pamenepo mpaka mafupa ake apabondo anawongoka ndipo iye anayamba kuyenda bwanji iye analibe konse msonkhano wakupemphera kwa usiku wonse iye sanalire konse kwa mulungu iye ankadziwa mosapeneka kuchokera mu milomo ya yesu khristu iye anadzo kulozedwera ntchitoyi iye anayankhula ndipo anamudzusa iye poti iye anadziwa kuti iye anali mtumwi wodzozedwa kwa cholinga anthu amene ankagona munthunzi wake sankanena konse oh bwerani mtumwi Petro ndi kudzalirira pa ife ndi kupempherera pembelo la chikhulupiriro pa ife kwa mulungu
no they never said that they knew he was anointed and a vindicated apostle of God
Ayi, iwo sananene konse zimenezo. Iwo angadziwa kuti iye anali wodzozedwa ndi wotsimikiziridwa mtumiki wa Mulungu.
No, they never said that. They knew he was anointed and a vindicated apostle of God.
Kodi iwo anali, iye ndife, tikugona munthunzi wake. Iwe suso wakunena liwu. Ife tikudziwa zimenezo, ife tikukhulupirira izo. Moyo mkali mwawo mtumwi sakanakhoza kufika kwa iwo wonse ndipo iwo eni ali dzawo la izo Mose anati sindinendekha basi amene ndikupita ife tonse tikupita ife tonse tinacho china chake choti tichite ife tonse tiyenera kudzozedwa ndipo iwo anamuona mtumwi udzatayima pamenepo ndikumuona iye akuchiritsa odwala ndikuchita zinthu zomwe iye anachita iwo anadziwa iye sangakhoze kufika kwa iwo anati iwo sanatikonse Petro bwera ndikudzapereka pemphero ndipo dikira tsopano mpaka iwe utapeza pakuti atero ambuye ndipo bwera udzandiuze ine tione zimene ambuye amanena iwo anati ngati ife tingakhoze kokha kugona munthunzi wake chifukwa mulungu yemwe amene anali mwa yesu khristu ali mwa iye ndipo ife tikuona chinthu chomwecho kodero iwo anagwira mphonje ya chovala cha yesu ndipo anagona munthunzi wake ndipo yesu ali mwa munthu uyu ngati chithunzi icho chingakhoze kunyezimiritsa pa ife ife tidzachiritsidwa ndipo baibulo linati wina aliyense wa iwo anachiritsidwa popanda msonkhano wa pemphero wa usiku wonse akunena ambuye ngati ine ndili ndipita kukagona mu mithunzi ya mtumwi uyu ayi iwo ankadziwa izo kuwala kunali kutawakhudza iwo mitima yawo inali yodzaza chikhupiro chawo chinali chitamasulidwa amen iwo ankakhulupirira izo iwo anali ataziona izo mipango ya paulo njira yomweyo tsopano mukuseka yesu sanalire konse pamene iwo anamubweretsa mnyamata wa misala kwa iye amene anali ndi khunyu akugwera mmoto yesu sananene konse atate ine ndine mwana wanu ndipo tsopano inu munandituma ine kuno kudzachita zakuti ndizakuti kodi ine ndingakhoze kumuchiritsa mnyamata uyu iye sananene nkomwe iye anati tuluka kuchokera mwa iye satana iye anayankhula ndipo mnyamatayo anachiritsidwa pamene iye anakomana ndi legiyo ali ndi adielekezi zikwi ziwiri mwa iye sanali yesu kumalira anali adielekezi akulira ngati iwe uti utituluse ife maine tilola ife tilowe mwagululo la nkhumba yesu sananene mkomwe tsopano atate kodi ndine wokhoza kuchita ichi iye anali tuluka mwa iye ndipo adielekezi anayamba kuthawa zedi iye ankadziwa kuti iye anali mesiya pamando a lazaro iye anali atafa masiku anayi iwo anati ngati inu mukadakhala pano ambuye iye sibwenza atafa iye anati ine ndine chiukitsiro ndi moyo amen osati kumene lipi kapena motani iye amene akhulupira mwa ine ngakhale iye anali wakufa komabe iye adzakhala moyo amen iye ankadziwa yemwe iye anali iye ankadziwa chimene iye anali iye ankadziwa kuti iye anali emanuele iye ankadziwa kuti iye anali chiukitsiro iye ankadziwa kuti iye anali moyo iye ankadziwa kuti mwa iye munali chidzalo cha umulungu mthupi iye ankawaona anthu ang'ono awo pamenepo ndipo iye anali ataona icho chimene mulungu anali atamuwuza iye pa nthawiyo kuti achite ndipo apo iye anali iye anapita kumusuko iye sananene konse tsopano dikirani ine ndigwada pansi pano nonse inu gwadani pansi ndikupemphera iye anati inu mukukhulupira kuti ine ndine wokhoza kuchita ichi amen iye anafunsira ichi izo sanali iye izo anali iwo eye ambuye ine ndikukhulupira kuti ndinu mwana wa mulungu amene anali kudzabwera mu dziko maine pamenepo iye akuchiritsidwa china chake chiyenera kuchitika lazaro dzuka iye anayankhula ndipo munthu wakufa anadzuka osati kodi ndingakhoze ine iye anangoyankhula pamene chikhulupiriro chinapezeka chinthucho chinachitika iye amalankhula iye analankhula ndipo wakhungu anapenya wolumala anayenda wosamva anamva adielekeza anakuwa ndi kutuluka akufa anaukitsidwa tilichonse bwanji iye sanapemphere mopyola iye anali mesiya wodzozedwa iye anali mesiya udza iye ankadziwa kuti iye anali iye ankadziwa malo ake, iye ankadziwa chimene iye anatumidwa kuti achite. Iye ankadziwa kuti Atate anali atamuzindikisa iye kukhala Mesiya kwa okhulupirira. Ndipo pamene iye anakumana naye wokhulupirira uja ndi chikhulupiriro, iye anangolangula mawu adiyelekeza anabalalika. Inde bwana, yankhula, usaniulire, yankhula. Amen. Ndipo iye anadziwa mafulo ake opasidwa ndi Mulungu, koma ife sititero. Iye anadziwa chimene iye anali, ife sititero. Mose anali atayiwala, Samson anamvetsa. Ena anamvetsa. Yoshua anamvetsa, Mose anayiwala, Mulungu anachita kuitana chitsulo chake kwa icho. Iye anati, chikachiyani iwe, ukulira kwa ine. Ine ndinakutuma iwe, kuti ukachite ntchitoyo, yankhula ndipo pita kwa cholinga chako. Ine ndinakuza iwe kuti iwe udzabwera ku phiri atenge wanawo ndi kuwatsogolera iwo. Ingoyankhula, ine sindikusamala zimene zili munjira yako, chisunde icho chichoke mnjira. Ine ndikukupatsa iwe ulamuliro kuti uchite icho. Ine ndinayankhula, iwe wayankhula ntchentche ndi atongole ndi chilengedwe ndi zinthu monga choncho. Tsopano ukufulira chiyani kwa ine? Bwanji iwe ukubwera kwa ine kumafula zinthu izi? Ingoyankhula ndipo uzipenye izo zikusunda ndizo zonse. Oh my, oh momwe ine ndimakondera izi. Pano Yesu chilichonse chimene iye ananena, iye anangoyankhula mawu ndipo izo zinali chomwecho. Mulungu mwabwinobwino anali atamuzindikiritsa iye kukhala mwana wake. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa iye ine ndikondwera. Mvereni inu iye, mpenyeni iye, ine ndikukonda izi molimba chotani. Mwapamwamba bwanji momwe iye anayimira pamaso pa womutsutsa ake. Amen. Iye anati, prasulani kachisi uyu, ndipo ine ndidzapemphera Atate ndipo muona chimene iye atadzachite za icho. Prasulani kachisi uyu, ndipo ine ndidzamuukisanso iye mu masiku atatu. Osati ine ndikuyembekezera kutero, ine ndikayesa kutero, ine ndidzachita icho. Chifukwa chiyani? Lemba linanena chomwecho. Lemba lomwelo limene linati iye adzaukitsa thupi lake kulipatsa ife ulamuliro mphamvu. Amen. Mudzina langa iwo adzatulusa adiyelekezi, iwo adzayankhula ndi malilime atsopano. Ngati iwo adzatenga njoka kapena kumwa zinthu zakupha, izo sizawapweteka iwo. Ngati iwo ayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Bwanji kulilira kwa ine, yankhula ndipo mupite patsogolo. Oh, molimba mtima ine, phasulani kachisuyu, ine ndidzamuukisanso iye.
Oh,
ndipo kumbukira tsopano, ife tikutseka. Uyo anali yemweyo iye, uyo anali iye amene ananena mu Yohani
14:12.
Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndichita, iye adzachitanso. Ndikulondola uko? Uyo anali iye amene ananena chomwecho. Uyo anali Yesu mu Mariko 11:24, yemwe anali, ngati inu munena kwa phiri ili. Osati ngati inu mupemphera kwa phiri ili, ngati inu munena kwa phiri ili, sunthidwa. Ndipo musakayike mu mtima wanu, koma khulupirirani kuti zimene inu mwanena zidzachitika, inu mukhoza kukhala nazo zomwe inu mwanena. Tsono inu, kodi inu munanena izo monga lingalira izo sizidzachitika? Koma ngati china chake mwa inu, ndicho muli odzozedwera ntchitoyo, ndikudziwa kuti ndicho chifuniro cha Mulungu kuti muchite izo, ndipo mukachinena icho, icho chiyenera kuchitika. Ngati inu, uyu anali iye amene ananena iye. Ngati inu mukhala mwa ine, ndipo mawu anga anakhala mwa inu, funsani chimene inu mukufuna, ndipo icho chidzachitidwa kwa inu.
Oh my.
Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Mukhulukira ichi, koma icho chikubwera kumene mwa ine. Ine ndiye ndinakunena ichi.
It was he that said that day up there.
Uyu anali iye amene ananena, siku lija japa, mkati mwa nkhalango, iwe ulibe nyama. Ndipo iye analenga agologolo atatu kuima pamenepo pamaso pa iye. Ndi chiyani icho? Kungoyankhula mawu kunena, iwo akhala apo ndi apo ndi apo. Ndipo pamenepo iwo ana. Uyo anali iye amene anachita zimenezi. Chale, Rodney, uyo anali iye kumusiku uja mu Kentucky, ndineli, maji, ndinosa ine. Uja anali iye Mulungu yemweyo amene anali kuseli kuja ndipo anayankhula kwa Mose anati, chifukwa chiyani iwe ukulira kwa ine? Yankhula mawu. Uyu anali iye amene anawabweretsa iwo mukukhalapo. Ndi iyeyo, ndi iye. Oh my. Uyanali iye amene anapereka masomphenya pafupi nakatapitacho amene anati ife tidzapita kumeneko ndipo zizindikizo zisanu ndi ziwirizi ndipo momwe apo pali padzakhalire bingu lalikulu limene liti lidzayambise izo ndipo iwo adzakhala maonekedwe a piramidi ndipo pamenepo Luke Life Magazine inalemba izo zapachikidwa pa khoma mkati umu. Uyanali iye amene ananena zimenezo. Uyanali iye usiku uja pamene ine ndinapita ku muse ujawu ndipo uyiona njoka yayikulu ya mamba ija ili pafupi kumuluma mʼbale wanga ndipo iye anati inu wapereka wapasidwa mphamvu kuti uyimange iyo kapena iliyonse ya izo. Uyo anali iye amene ananena zimenezo kwa mkazi wanga wang'ono wa mutu wa imvi wakhala kumbuyo uko. Uyo anali iye mmawa uja amene anandidzusa ine kumeneko muchipinda muja ndikuyima mungodya anati usati uwope kuchita chilichonse kapena kupita kulikonse kapena kunena kalikonse pakuti kukhalapo kosalephera konse kwa Yesu Khristu kuli ndiwe kulikonse kumene iwe ungapite. Izo anali iye pamombe paja musabino kanyoni pafupi miyezi itatu yapitayo pamene ine ndinali kupembera kumadabwa chimene chikanati chichitike ine ndinali kuyima pamenepo ndipo lupanga linakwera mudzanja langa ndipo anati ili ndi lupanga la amfumu. Uyo anali iye. Uyo anali iye amene ananena kwa ine monga ine ndinali ndi Mose chotero ine ndikutuma iwe. Uyo anali iye amene ananena kwa ine zaka makumi atatu zapitazo kumusi pa msinje uko ngati nyamata wang'ono nditayima pamenepo ngati mlaliki wang'ono pa msinje zaka makumi atatu zapitazo nditayima pamenepo pamene kuwala kuja lawira moto lomweli linabwera pansi kuchokera miyamba ndipo linayima pamenepo ndi linati monga ine ndinamutuma Yohane Mʼbatizi kudzasogolera kudza koyamba kwa Khristu uthenga wako udzasogolera kudza kwachiwiri ku dziko lonse tingakhoze kukhala motani izo pamene mʼbusa wanga yemwe amaseka ndipo amazinyogodola izo koma izo zinachitika chimodzimodzi basi manjira imeneyo uyo anali iye amene ananena izo inde bwana. Oh, momwe uyu analili iye amene ananenera mulosi kwa masomphenya izo zidzafika pochiti uyu anali iye amene anati ngati mmodzi pakati pano alosera kapena aona masomphenya nawo anena iwo ndipo iwo nkumachitika ndiye kumbukirani sali iyeyo ndi ine ine ndili ndi iye. Oh ma bwanji ine ndikoza kumapitirira ndikumanena kuti ndiye 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 amene anabwera pansi pamene ine ndiwawuza iwo kuti lawira moto linali pansi pamenepo pa mtsinje ndipo iwo sankakhoza kuzikhulupirira izo. Iye anali iye kumusiko pakati pamene mlaliki wa chibaptist uja pamaso pa anthu 30 sikuja mu Sam Houston Colosseum pamene ngelo uja wa ambuye anajambulisa chithunzi chake nditayima pamenepo. Uyo anali iye yemweyo dulo lero ndi nthawi zonse. Uyo anali iye amene analosera kumene zinthu izi ziti zikakhale. Uyo anali iye amene ananena izi. Uyo anali iye amene anachita zinthu izi. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Iye anachita chilichonse chimodzimodzi basi monga iye anati iye adzachitira izo. Amen. Nchifukwa chiyani ine kuti ndizidikira mulungu atsimikizira mawu ndiwo choonadi. Tiyeni tizipita, tiyeni tiziyenda, tiyeni tizipitirirabe kuyenda kwa Ambuye, kuyika kumbali zokayikira zonse, machimo onse. Kuyeresa nyumba, kuyipukuta iyo, monga masombenya Junior Jackson anati, apo panalibe kanthu kanatsalira ako manyari, kapena loto lake ngati iye wakhala pano. Palibe kanthu katsalira ako manyari, ndipo izo, zinali ndi zingwe za golide pozungulira izo, mu loto limene iye anandipasa ine usiku wina. Oh my. Mbale Collins, musali mudanda uleza nsomba ija, iyo inali yoyela, inu simuna dziwe basi kuigwira kwake iyo. Ika nikumbali china chili chonse chosiyana ndiwo, kumugirani, ichi ndi choonadi mosasamala kaya icho chioneka, motentheka bwanji ndi chinthu chili chonse nthawi zina, sundani kumene ndicho. Ndiwo msimu woyela, mulungu yemweyo, amene anaukisa Yesu Khristu kwa akufa. Mmodzi yemweyo amene angakhoze kuyankhula zinthu mukukhalapo. Mmodzi yemweyo amene anakhalapo moyo mʼmasiku a Mose ndi yemweyo lero. Kuyitana kwake mu tsiku lotsiriza ili iye ndi wotsimikiziridwa monga izo zinali mu masiku a Sodomu kotero izo zidzakhalanso mukudza kwa mwana wa munthu. Iye wachita amapali Sodomu kumusuko uko kuli Billy Graham ndi Aoro Roberts kunja uko ndipo mpingo kusunthabe mwa zizindikiro zomwezo zimene iye analonjeza malo onsewo ndipo uko iwo ali ndi iye amene ananena zimenezo. Oh, Ambuye, ndipatse nine kulimbika ndilo pembelo langa. Mundithandize ine, oh Ambuye Mulungu.
I have to quit here.
Ine ndiyenera kusira apa.
It's getting late.
Tikufika pochedwa.
Ukulilira
chiyani kwa ine? Chipa chiyani iwe ukulilira kwa ine pamene ine ndasimikizira kukhala ndiwe? Kodi ine sindinachize odwa lako? Iye akanati. Kodi ine sindinakuze iwe zinthu zomwe zikanachitika chimodzi-modzi basi? Abusa ako sangakhoze kuchita izi. Ine. Iye sangakhoze, iye ndi munthu. Ndi ine Ambuye kuti iye akanati. Ine ndi amene ndinachita izi. Ine ndine amene ndinamuuza iye zinthu izi kuti anene. Sali iyeyo, ndili ulanga. Ine ndine mmodzi amene ndimaukitsa kufako pamene anagwera pansi. Ine ndine mmodzi amene ndimachiza odwala. Ine ndine mmodzi amene ndimalosera zinthu izi. Ine ndine mmodzi amene ndimachita kupulumutsa. Ine ndine mmodzi amene ndinapereka lonjezo. Mulungu ndipatseni ine kulimbika kuti nditenge lupanga ilo la mawu limene iye anayika mudzanja langa pafupi zaka 33 zapitazo. Ndikuligwira ilo ndikugubira patsogolo ndichikoka chachitatu ndilo pemphero langa. Tiye ndiweramitse mitu yathu.
Heavenly Father,
atati akumwamba,
ola
ali kukula mochedwa koma mawu akukhala ofunikira. Pamene ife tikuwaona iwo Ambuye, nthawi ndi nthawi kukhalapo kwa Khristu kosalephera konse, nthawi zonse kukumakomana nafe ife. Momwe ine ndikukuthokozerani inu chifukwa cha ubwino wanu. Momwe inu mwatitetezera ife ndikukhala ndikutidalisa ife. Momwe ife ndikukuthokozerani inu chifukwa cha izo. Pamene ine ndikugwira mipango iyi mudzanja langa Ambuye, ndi anthu amene ali nacho chikhulupiriro amene amakhulupirira izi. Mulole ndiyelekeza aliyense matenda onse asamuke kuchokera mwanthu awo. Ndipo ine ndikulamulira mzimu uliwonse mkati muno umene uli woyipa ndipo osati wa Mulungu. Mzimu uliwonse wa matenda, matenda onse ndizosautsa. Ife sitikugona mu mthunzi wa munthu chimene chikanakhala chabwino. Koma ife tili mu mthunzi wa uthenga, uthenga wotsimikiziridwa. Pamene lawira moto lalikulu likusundira mbuyo ndi mtsogolo kupyola mu chipinda chino. Mmodzi yemweyo amene Mulungu anayangʼana pansi kupyoleramo ndipo nyanja yofira inapereka njira yake ndipo Israeli anadutsapo. Koma tsopano pamene iye akuyangʼana ndi wokonkhedwa ndi magazi a mwana wake yemwe pamene chifundo ndi chisomo. Mulole ife tikhale omvera. Mulole ife lero tisiye kumanena kumalirira. Mulole ife tizindikire kuti inu matiyitanira ife ku ntchito iyi. Ola lake ndi lino. Ine ndikuyankhula izo mu dzina la Yesu Khristu. Mulole nthenda iliyonse ichokepo pa malo ano. Mulole mwamuna aliyense ndi mkazi amene akuyitanira pa dzina la Yesu Khristu apatule moyo wawo katsopano lero. Ine ndikupatula wanga Ambuye pa guwa la pemphero. Ine ndikudzigoneka ndekha pansi ndikuchita manyazi ine mwini ndikutembenuzira mutu wanga chakunthaka kumene inu munanditengako ine. Ambuye Mulungu, ine ndikuchita manyazi ndi chifoko changa ndikusakhulupirira kwanga. Mundikhululukire izo Ambuye. Ndipatseni ine kulimbika. Ndipatseni ife tonse kulimbika. Ine ndikumvelera monga Mose. Ife tonse tili pa nsewu wathu titatuluka. Ife sitikufuna kumusiya mmodzi. Ife tikufuna kutenga mmodzi aliyense Ambuye. Iwo ali anu, ine ndikukutengerani iwo inu. Dalisani anthu awa lero Ambuye. Pereka izo. Ndipo mundidalise ine ndi iwo Atate. Ndipo dzina lanu lidzatamandidwa. Ulemerero wanu udzakhala wanu. Tipatseni ife chikhulupiriro cha muyaya ichi Ambuye. Pamene ife tikudzipatula ife eni kwa inu tsopano. Ine pa Bible ili ndi pa choyimika ichi. Ine ndikukupasani inu moyo wanga Ambuye. Ine ndikudalira pa lonjezo lililonse limene inu munandipatsa. Ine ndikudziwa iwo adzasimikizidwa. Ine ndikudziwa kuti iwo ali choonadi. Ndipase ine kulimbika kuti ndiziyankhula mawu awa. Ndipase ine kulimbika Ambuye. Ndilondolere ine kuchimene ine nditi ndidzachite ndikunena. Ine ndikudzipereka ine mwini kwa inu. Ndi mpingo uno palimodzi ndi iwo Ambuye mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
My faith up to thee, Lamb of Calvary, Savior divine, now hear me while I pray. Take all my sins away.
today. Be holy.
So when you hear anything, you may make a judgment. When you pray, but if you go to Zion,
to thee, thou Lamb, let's just raise your hands to Him now. Oh, Savior, consecrate yourself to God now. Now, while I pray, take all my doubts away. Oh, let me from this day be holy.
So, one of the most in Manja to Mamba,
Lord Jesus,
Ambuye Yesu. Ine sopano ndikudzipatulira ine mwini kwa inu moyo wa utumiki mwachiyero kwambiri chikhulupiriro chotuluka ine ndikulira kuti ine ndingakhoze kukhala wantchito wolandiridwa kwambiri mu moyo wanga wakudza kuposa momwe ine ndakhalira mu moyo umene wadutsa mukhululukire kusakhulupirira kwanga
and restore to
ndipo mubwedzeretse kwa ife chikhulupiriro chimene chinaperekedwapo kamodzi kwa oyera.
I give myself to thee.
Ine ndikudzipereka ine mwini kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano pamene ife tikuweramitsa mitu yathu.
Oh, life's dark maze I tread and grief around me spread. Be thou my guide. Bid darkness turn to day. Wash all my fears away. Nor let me ever stray from thee. As we bow our heads now.
Pamene ife tikuwela mitsamitu yathu tsopano. Kodi inu mukumvelera chomwecho kuti uthenga wa mmawa wakuchitirani inu zabwino kukupasani inu kulimbika. Ngati inu mungatero ingokwezerani manjano kwa Mulungu kunena Mulungu ine ndikukuthokozani inu. Ine ndakwezera manjanga onse mmwamba chifukwa ine basi ndikumvelera chomwecho kuti izo zandithandiza ine izo zandipasa ine kulimbika. Zindu zina zimene ine ndinanena, ine zinimaganiza kuti ine ndizinena izo, koma izo zanenedwa kale. Izo chinali chidzudzulo kwa ine, ine ndinadzipeza ndekha osati munjira imene ine ndimaganiza kuti ine ndimachita. Koma ine ndinadzipeza ndekha wolakwa pakulirira nthawi zonse m'malo moyankhula. Mulungu ndithandizeni ine kuchokera ora lino mpakana kuti ine ndidzakhale wantchito wodzipereka mochuluka. Osati ndikudzipemphelera ine ndekha, ine ndikupemphererani inu nanunso. Kuti pali modzi ngati thupi la Khristu oyitanidwira kunja kuchoka ku dziko kukonzekera dziko lolonjezedwa. Kuti Mulungu adzandipase ine kulimbika, kuyilankhula njirayo, kukonza njirayo, kulambula kuti inu musaphonye modzera. Ine ndikukuwuzani inu mwachisomo cha Mulungu, ine ndidzatsatira mapazi amagaza iye amene anapita patsogolo pake. Ndipo mtanda wodzipereka uwu ine ndidzawunyamula mpaka imfa idzandimasule ine. Ndiyeno kupita kwathu kukavala korona uko kuli korona wa ine. Ife tikupereka izi kwa inu Atate kudzipereka kwathu mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu. Amen. Ife tikuthokoza Ambuye chifukwa cha ichi. Yendani moyo odzipereka, dzipelekeni eni kukukoma, kudzichepetsa. Yendani munzimu, yendani yankhulani, valani, chitani monga Khristu odzichepetsa ndi okoma. Musati mulole izi zilephere tsopano. Liwu la Mulungu likuyankhula kupyolera mu mawu, likuyankhula kupyolera mu mphatso. Pamene mphatso imodzi ikubwera, ina ikufotokoza izo. Mphatso ina ikubwera ndipo ikufotokozera chinthu chomwecho. Maona, ndizo zedi zolondola ndi mawu, ndizo zolondola ndi orali. Mulungu ali ndi ife, momwe ife tikumuthokozera iye chifukwa cha izo. Tsopano ngati inu, ndi mitu yathu itaweramitsidwa, ngati Mulungu wathu angatipatse ife mayimbidwe. tenga dzina la Yesu nawe ngati chishango kunsamba uli wonse ndipo pamene mayesero pozinga inu asongana ingopumani dzina loyeralo mupemphero basi zingochitani zimenezo yankhulani mawu ndi kuyankhula dzina lake tiyeni timbe sopano pamene ife tikubalalitsidwa
As a heap and a wall, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go, precious name.
Zabano tiyeni tibiyane manja awina ndi mzake ndi kunena ine ndi zakupemphererani inu mbale ndipo inu mukandipempherere ine.
Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy.
So man on the media, Twitter, we're going to sing this verse first.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet.
Ndi mitu yathu yoweramitsidwa tsopano ndipo mitima yathu palimodzi nayo ndikuzindikira kwakuti Yesu anati iye amene amva mawu anga ndikukhulupira pa iye amene ananditumwa ine ali nawo moyo wosatha ndipo sadzabwera mu chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Podziwa kuti ife mwachisomo cha Mulungu tili nacho icho mkati mwachifuwa chathu ndikudzipereka kwa iye mmawa uno kuti miyoyo yathu isintha kuchokera tsiku lino mpakana kuti ife tikhala wotsimikiza mochuluka mu maganizidwe athu ife tidzayesa kukhala moyo mukukoma kotero ndi kudzichepesa kuti kukhulupira kuti ife chimene timufunsa Mulungu, Mulungu adzazipereka izo kwa wina aliyense ndipo ife sidzalankhula choyipa motsutsa wina aliyense kapena munthu ayi. Ife tidzapempherera adani wathu ndikuwakonda iwo kuchita zabwino kwa iwo amene amachita zoyipa kwa ife. Mulungu ndi woweruza kwa iye amene ali wolondola ndi wolakwitsa. Ndi pamadziko a izi ndi mitu yathu yoweramitsidwa ine ndimufunsa bwenzi wathu wabwino mʼbale Livel ngati iye adabalalitse omvera mwaliwu la pemphero mʼbale Livel.